Bungkuleke. Sanibona ekuseni bangani, kuyinhlanhla ukuba lapha kulokhu kusa enkonzweni yenkosi. Nokuzwa lokhu ukwemukelwa okumangalisayo nenhlanganyelo nje kusho ukuthize enhlizweni yesihambi. Ukuzwa lowo moya wokwemukelwa. Niyazi kuza kuwe nje futhi kukhona ukuthize nje okungayithathi indawo yakho nokubuyela ethabenakele futhi nokuba futhi senkonzweni yenkosi yethu ebusisiweyo. Futhi manje sinenye inkonzo yokubusiswa kwabezingane, kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe sizokuthola nje lokho emizuzwaneni embalwa. Sisondela ePhasikeni. Ngicabanga ukuthi liza cishe zingamashumi amabili nanye. Futhi bengifuna ukufika lapha ngaphambi kwesikhashana nje ukubona amalunga amadala nomfowethu Neville. Namaqondana mhlawumbe bekungaba yinto enhle ukuba besingaba nomhlangano omncane lapho ngaphambi nje kwenkonzo yePhasika. Mhlawumbe siqale ngithi ngolwesithathu futhi siqhubeke kuze kube yisonto bese siqeda ngenkonzo yombhaphathizo ngesonto ngePhasika. Futhi sibe nencane umhlangano ukubuthana leli ithabernakele elincane engakhuliswa kulo. Ilona bandla lami lokuqala nokuyilona kuphela. Futhi ngithanda ukubuyela lezi zinsuku ezingcwele nokukhonza inkosi nani nonke. Bonke bazokweseka lokho, nicabanga ukuthi kuzoba intando yenkosi na? Yebo, awu, inkosi ithanda. Sizoqala ngolwesithathu ngaphambi kwePhasika ngesonto. Futhi ngithanda ukusho ukuthi singathanda mhlawumbe ukucela umphathisikhwama noma umphatheli nabo uma bengafaka isaziso esincane ephepheni lapha ndawo, futhi batshele abantwana ukuthi silapha kuzokhonza futhi singathanda ukuba nenhlanganyelo encane nabo bonke. Okuncane ukuthi kuba uhlobo lokuza ekhaya futhi silungiselele mhlawumbe inkosi izosinika ukuvuka kwengxenye ethe xaxa omoya wayo okukhona kwaleli phasika elizayo kuyinjengekwindla nentwasahlobo. Ngicabanga ukuthi intwasahlobo iyisikhathi esihle kabi lapho yonke into iqala ukwembatha isimo esisha nempilo entsha futhi isikhumbuza ngokuvuka. IPhasika lifika ngesikhathi esifanele impela ngesikhathi sasentwasahlobo. Uma siqaphela izwi likaNkulunkulu njalo lihambisana nje ncamashi nemvelo yakhe kanjalo njalo. Ngakho si uma inkosi ithanda manje sizoqala lokhu futhi uma bezofaka isaziso esincane ngithe ephepheni futhi bangakwenzi kube ubuhle obukhangayo nje nitshele abafo ukuthi sifuna ukukhonza inkosi sindawonye futhi nje singathanda abathandayo beze ngobuningi babo bahlanganyele kanye nathi kwisikhashana. Sizojabula ukuba nabo beze onke amabandla. Futhi nishaye ucingo nitshele omakhelwane benu mayelana nayo futhi nibatshele ukuthi nje sizokhuluma ngenkosi futhi nje sonke siyikhonze ndawonye. Ngizothi nje ukwenza umnyakazo uma kuzothandeka kubantu futhi kukuhle emehlweni kaNkulunkulu futhi kulungile kosicula ngabathathu. Ngizothanda ukuba osicula ngabathathu bakaNeville ukuba basisize ngaleso sikhathi. Ningethande nina nonke na kunjalo. Futhi sizoqikelela ukuthi banakekelwa ngalendlela uma inkosi ibona kufanele kanjalo ukuba sikwenze. Futhi ngakho simema abanye abaculi bakwamanye amabandla ahlukene ukuba bangene futhi basisize lapho sisaqhubeka. Abaculi basebandleni lenu singajabula ukuba nabo. Nibone umfowethu Neville mhlawumbe kusasele ubusuku futhi akwazi ukubafaka ohlelweni ukuba sibe nabo basiculele. Siyakuthanda ukucula okuhle. Ngingathanda nje ukuba nesihle isikhathi esiyifashion endala yokuze ekhaya lapho nje sibuthana nje khona ndawonye. Futhi sithole u-Angie lapho. Ngabe udadewethu u-Angie ukhona kulokhu kusa na? Ngikhipheni ukuze yena nodadewethu Getty bakwazi ukusiculela elithi isikhathi sokuza ekhaya kanye nelithi qhubeka ubambelele. Futhi lokho kuzobonakala kuyinto yokuqala kwemvuselelo futhi dadewethu Getty inqwaba yamanzi yehle ngumfula selokhu sasivamise ukucula lelo lapha. Benginosuku lokuzalwa kwami izolo futhi ngiyazi ukuthi angisesi umfana ngithe sengedlule emashumini amabili nane manje ngakho futhi manje ke lokho nje iminyaka yami angiyibali leyo ngokwangempela yokuzalwa ngokwemvelo nangokwenyama ngibala nje iminyaka yami yokomoya nabo cishe iminyaka engamashumi amabili nane eyadlula ngazalwa ngokusha futhi lokho okwaphakade futhi kuzoba kungolulodwa olukhulu usuku lokuzalwa olubusisiwe futhi alusoze lwaphela ileyo nto eyodwa enesiqiniseko. Manje ngifuna udadewethu Gethi uma ezo ngaphambi kokuba abancinyane bakhuphukele ukuzobusiswa kwezingane. Manje izikhathi eziningi eBhayibhelini siyathola indawo kuphela engazi ngayo embhalweni lapho okukhona khona uhlelo lwezingane. Manje inqwaba yabantu iyazifafaza niyazi futhi bakubize ngubhabhathizo kanjalo njalo okungukuthi lokho kulungile. Kodwa njalo nje ngizama njengokuhlala nje ngendlela iBhayibheli elikusho ngayo niyazi futhi eBhayibhelini ababa baphathisi neza abantwana abancane kanjalo futhi babe ngabafafazi bavele nje babaletha enkosini yethu futhi yabagona ngezingalo zayo yase ibabusisa yase ithi vumelana abantwana beze kimi ningabe nqabeli ngokuba umbuso wezulu ungoba njalo futhi into eyisimanga kube ngokuthi manje lokho ngikuphenye nje ngqo eBhayibhelini khona impela nje lapho okukhona uMark 10 nakho nje phambi kwami ngqo futhi ngakho inkosi yaletha abantwanyana baletha abantwanyana kuyo futhi yavele yababusisa nje yayisithi vumelana abancinyane beze kimi ningabe nqabeli ngokuba umbuso ungoba njalo. Manje siyazi ukuthi inkosi yethu isiye enkazimulweni nomoya wayo wabuya wangena ebandleni ukuqhuba umlayezo izifike futhi sibheke lokho futhi ngendlela esikwenza ngayo lapha ngokukhuphula abancinyane nje bese sikhuphula amalunga amadala ebandla bese ngithatha abancinyane bese ngibanikela enkosini. Ngicabanga ukuthi kuyinkonzo emnandi encane ukubona lawo bafu abancinyane impela isizathu kungukuthi akunendaba ukuthi sisebancane kangakanani noma sibadala kangakanani omunye walabo abancinyane unendawo nje enhlizweni yethu lokho akunjalo na manje uma siza kuNkulunkulu ileyo ndlela nje esiyiyo enhlizweni kaNkulunkulu asisishini ezileso sigaba sihlala njalo singabantwanyana ngenkathi uAbrahama enamashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye wayesalokhu nje eyingane encane kuNkulunkulu uNkulunkulu wamtshela wathi ngiyibele oncela kulo Abrahama uyabo nje yencika kimi bese uyancela futhi yonke into izolunga futhi womguqulo Abrahama wabuyela ekubeni insizwa futhi ngokubambelela ezwini lakhe nje futhi ngikholwa ukuthi sicule iculo elincane lika bangeniseni bese nenyusela lapha abancinyane benu manje nina enifuna ukubanikela ngizocela amalunga amadala ukuthi eze ngaphambili nawo kulungile. Ngithanda kanjani ukubona laba bafo abancane manje ungubani igama lakho ubani igama lakhe uSharon Louis Riddle omncane futhi neqiniso ukuthi sonke siyamthanda umfowethu nodadewethu Riddle siyamazi umfowethu Riddle lapha uphethe indawo eyenza amabhuzu ezansi lapha edolobheni futhi banenganyana ebukeka kahle kabi lapha uSharon omncane uSharon Louis Riddle uneminyaka emingaki mfowethu nodadewethu Riddle na izinyanga ezine leso isithixo esincane enhlizweni asisiso na futhi manje inkosi ininike lona omncinyane othandekayo futhi manje nimnikela kuyo nimbeka ezingalweni zayo ukuthi uNkulunkulu onikezile nina nimbuyisela kuye nimnika yena ukuze abusise impilo yakhe encane futhi ayenze ibe impilo yokukhonza bese eyenza ikhulekelana ukuthi uNkulunkulu uzomenza abe umntwana oyobusisa inhliziyo yenu uma senibadala uma uJesu libala futhi abe umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu futhi nizoqhosha ngale ntombazanyana kwangathi uNkulunkulu angakupha manje njengoba simthatha ukuba simbusise ngifuna zonke izintombi futhi kusobala abesilisa nabo awubheke lengane encane enhle akukuhle yini lokho na uSharon umncane asikhothamise amakhanda ethu manje Baba wethu wasezibini obusisiweyo ezweni eliyigugu sifunda ukuthi baletha kuwe abantwanyana ukuba ubeke izandla zakho phezu kwabo bese uyababusisa Namanje lezi zithandani kulokhu kusa lomshado ongcwele baphe ethembeni labo lomntwana othandekayo uSharon Lee omncane futhi siyakhuleka baba wasezweni othandekayo ukuthi uzobusisa lomntwana njengoba beza kulokhu kusa ukunikeza ukunikelwa ukubuyisela ingane kulowo owayinikezayo futhi ngicela wena uNkulunkulu ukuba ubabusise ubusise izimpilo zabo futhi kwangathi lomntwanyana angaphila akhule futhi abe nempilo ephelele futhi abe ingcwe yakho futhi kwangathi kungaba ngowesifazane oyoba ngowenhliziyo kaNkulunkulu nenhliziyo yomzali siphe khona Nkosi futhi manje njengelunga lakho elidala siphakamisela umntwana kuwe njengoba bembeke ezandleni zami futhi ngimphakamisela kuwe egameni likaKristu kwangathi ungayibusisa lengane futhi kwangathi ingaphila futhi ikhule futhi iqine ibe ngephile kahle nenceke kaNkulunkulu sicela lokhu njengoba sikwethula kuwe egameni likaJesu Kristu amen Busiswa sithando esincane uyinganyana eyisithando esikhulu uNkulunkulu anibusise nobabili futhi sengathi ningaba nencwaba ncwaba yenjabulo ekukhuliseni lentombazanyana Akuye kuba mnandi ngale yonkathi na manje sikhothamisa amakhanda ethu nje okwesikhashana ngomkhuleko Oh uNkulunkulu wena owabumba amazulu nomhlaba vumela nje kuphefumula kwakhe kuqhubekele phambili nezwi lakhe nakho konke kuthathe indawo yakho efanele umhlaba inyanga izinkanyezi konke kwashibeka kwangena endaweni njengoba nje uNkulunkulu aphe fumulela ezwini lakhe futhi uNkulunkulu namhlanje sicela ukuthi uzophefumulela ezwini lakho njengoba sizama ukulileta kubantu wangathi lingathatha isikhundla salo kulokhu kusa indawo yalo futhi ligcile futhi lishone phansi kuleyo naleyo nhliziyo ukuze wonke umuntu lapha akwazi ukwemukela izibusiso zakho siza labo Nkosi abaphumile endleleni abakhubazekile nabayizishosha emimoyeni yabo futhi abakwazi wena njengomsindisi othandekayo njengoba thina sibe nenhlanhla kukho sikhulekela ukuthi uzobabusisa ngokukhulu kakhulu namhlanje futhi kwangathi uma sebephuma kulendlu bajabule futhi bethokoza ngoKristu osanda kutholwa kabusha ukuthi asebenza asebazana nakho ngesikhathi salomhlangano uma bese khona abanye abashelela bemuke baye eminakweni yezwe uNkulunkulu babuyise nabagulayo nabadingayo baba siyabakhulekela ukuthi uzophilisa wonke umuntu ogulayo lapha namhlanje kuthaza labo abakhathazekile ukuthi ubusise labo ababambelele ngokwethembeka siphe khona Nkosi kwangathi umoya wakho ungaba phezu kwabo bonke Busisa izwi njengoba liphuma isikhulume sizolikhuluma nozwayo ozolizwa futhi sonke kanye kanye uthola udumo ngalombuthano kulokhu kusa ngokuba sikucela egameni lika Christu amen manje angikakutholi nje ukuthi ngiphumule ngo emhlanganweni omude manje osibe izinyanga ezine nalomhlangano ugcina wamaviki amahlanu ubudilizana ngempela ngokuba besinomhlangano oyisimangaliso ngayo yonke indlela esizweni sonke manje kusukela eNew York kuya eSan Francisco isizwe sonke sizombeza siya emumva naphambili njengoba sinqamulile nenkosi isindise abaningi amakhulu amaningi abantu ngesonto ledlule evikini ledlule lodwa ubaba wethu wasezulwini obusisiweyo ngibone phakathi kwenkulungwane kuya emakhulwini ayishumi nanhlanu izoni ziphenduka ngasikhathi sinye e-altare e-Oakland e-California endlini enkulukazi yezemidlalo kwakugcwele phama nje futhi sadingeka ukuba sihlale phakathi nendawo yendawo ephansi phakathi nendawo esikhundleni sasemaceleni endlu enkulu yezemidlalo nenkosi yabusisa nje futhi saba phakathi lapho nokuzamazama kumhlaba okukhulu njengoba nizwile futhi lokho waba ngokuqala kumkami ukuba abe kukho wathi nje ukhakhazela kancane kamuva kwakunamandla kakhulu lapho indlu izamazama kwathuquka nothuli namabhodlela sasimi ekhemese sithenga amaphosikadi ukuwathumela ekhaya namabhodlela angangazela noshimula wawa nezindlu ezinkulu zazamazama kanye kanye imigwaqo yehlukana yavuleka nengxenye yawo yacwila ngaphansi futhi nje kusikhumbuza ukuthi isande silobayo sisodongeni uyoba khona ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo ngalolu suku olulodwa ukuzamazama okuyisishiyagalombili kwagadla kulelo dolobha elifanayo kwasekuthi-ke cishe ngeleshumi ngalobo busuku besisanda kukuthola nje noma ligamenxe leshumi futhi sesisembhedeni futhi ilambu lihlezi phakathi nendawo phansi kwakuthi alizamazama liketuke okunye okukhulu ukuzamazama komhlaba okunamandla kuyakhombisa nje ukuthi emamayeleni ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili ngaphansi kwethu awukho lutho ngaphandle koluvuthayo udaka lwamatshe olushisayo olubomvu futhi kwakungaso nje isikhathi futhi kwezwe wangabakithi bahlaseli ngaphesheya kolwandle bethi banqabele abantu ukuba baye eScandinavia kanjalo njalo ukuthi bazobashabalalisa ngezikhali zama-athomu futhi siyamangala ukuthi kungenzekani uma bebengaqala ukuqathaza lawo mabhomu futhi baqhumise lezo zindawo emhlabeni lapho bekungenza nje khona ncamashi uNkulunkulu athi kuyokwenza akusesiwo amanzi kodwa umlilo ngalesi sikhathi ngakho kulethwa kujabula enhliziyweni yomlindo lindele ukufika kwenkosi neyahora elibusisiweyo ukuthi uma le mizimba emidala emibi kakhulu iyoguqulwa futhi yenziwe ifane nomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo futhi siyombona kungasekho mzabalazo kungasekho kudabuka kungasekho kuguga kungasekho zinsuku ezinokuphela kungasekho kulamba kungasekho kukhathazeka kungasekho kugula kungasekho kufa oh ngeke nje sakulinganisa ukujula ngiyakutshela mngane kulukhuni ngoba singumuntu nokufa kuyinto nje sonke esesabayo ukubhekana nayo kodwa kuyimpumuzo ebusisiweyo kuyinto eyisibusiso ukwazi ukuthi uyofika ngolunye usuku nalezi zinto ziyoguqulwa manje khumbulani futhi ngenani kweyenu ikakhulukazi abangani benu abayizoni manje ukuba beze emhlanganweni lemvuselelo equbukayo manje ngendlela nje yokukhuluma okuncane umphimbo wami njengoba ngishilo awukalungi namanje ncamashi futhi ngisakhathele kancane kodwa ngiphumulile kuleli viki ngadeda ngisho nasocingweni nakho konke ukuze ngithole izinsuku ezimbalwa zokuphumula bese kuthi-ke kuleli viki elizayo ngifuna ukuphumula phezulu kancane uma ngingaphumelela bese-ke ngilungela imvuselelo encane bese ngiya eCanada bese kuthi ukusuka eCanada ngibuye ngivele eIndianapolis ukusuka eIndianapolis bese ngiya eChicago futhi ukusuka eChicago leyo ingunguthela yamazwe ngamazwe yosomabhizinisi abangamaKristu futhi bangibhukele manje ningikhulekele futhi ikakhulukazi ngesikhathi salemvuselelo ukuthi uNkulunkulu uzongiqondisa uhambo oluphelele lomhlaba jikelele ukuba luqale ngoJuni bese ngibuya ngoNovember noma ngoJuly njalo nalokho ngokuyongena eEurope eAsia konke kwehlele eziqhingeni izilwandle bese ngiza ngidabule ngasogwini lwasentshonalanga ngishiye impumalanga futhi ngihambe ngize ngiyoshaya emhlabeni wonke ngibuyele ogwini lwasentshonalanga isikhathi esidinga kanjepho futhi manje kukhona uhlobo oluthize olungihola kancane angazi noma kuyinto esemgwaqeni noma yini angazi kodwa ningikhulekele futhi uNkulunkulu ngempela uzokusebenza akulungise manje nginezindawo ezimbili embhalweni engizikhethile kulokhu kusa ukuba ngizifunde ngenxa yalokhu ukuthi abantu bayeza bazokhulekelwa lesi isikhathi esincane nje sokukhulekela abagulayo nabadingayo futhi nje ngithanda ukufundisa kancane ngezwi bese mhlawumbe inkosi Thanda kulobusuku kungenzeka ngingafundisi kuphela kodwa ngishumayele kancane izwini manje ngifuna ukufunda ezindaweni ezimbili futhi lokho kungale eTestamenteni elidala zombili eyodwa ikuNumeri isahluko seshumi nantathu nevesi lamashumi amathathu nenye ikuJoshua isahluko sokuqala nevesi lesishiyagalolunye uKalebi wathulisa abantu phambi kukaMose wathi masenyuke khona manje silidle ngokuba sinamandla okulinqoba bese kuthi-ke ngale kuJoshua ivesi lesishiyagalolunye lesahluko sokuqala ngikuyalile na qina umesibindi ungesabi ungabi naluvalo ngokuba inkosi uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uya khona nenkosi ayenezele izibusiso zayo ezwini layo ngiyalithanda nje izwi futhi uma bengingasholo indaba kulokhu kusa ngifuna ukuthatha ukuba ngithole ingqikithi phakathi lapha indikimba ethiwa uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe manje kube singakha nje kulokho amaviki sibambe imvuselelo yonyaka futhi nje kube kusalokhu kufresh ekugcineni njengoba bekunjalo ekuqaleni okwaleyo ndaba yokuthi uNkulunkulu uyayigcina izwi lakhe kukhona into eyodwa uNkulunkulu angeke ayenze senake nacabanga ngakho na kukhona into eyodwa uNkulunkulu angeke ayenze lokho ngokwehluleka angenza yonke into kepha ukwahluleka kodwa angeke ehluleke ngakho uma ukuthemba kwethu okungcwele kunakho konke kwakhelwe kulokhu kusa phezu kwalowo omangalisayo ongenza noma yini efanele yenziwe ngaphandle kokwehluleka ukuthemba okungakanani esifanele sibe nakho ezwini lakhe laphakade inhliziyo yami ishukunyisiwe ngonyaka odlule emva kokuba sengibuke izizwe zonke futhi ngabona izinto ziqonga indlela eziyiyo nezimfundiso ezigamule ezincane ziqubuka kungikhumbuza kahle ngalokho kubhalwe lapho phakathi kulelo tshe legumbi ngalokho kusa ngenkathi sibusisa noma sibeka itshe legumbi ngenkathi inkosi ingivusa ngingazi ukuthi kwakumibono mini ngalezo zinsuku ngibuka ushimula phezu kwendlu amafida amahlanu noma ngaphezulu ukusuka lapho engangishezi khona ngenkathi kwenzeka umbono eminyakeni engamashumi amabili nantathu eyadlula ngo-1933 kuthi akube iminyaka engamashumi amabili nane edlule ngiqagele ngibuka ushimula njengamanje kwakusasele isikhathi eside ngaphambi kokuba ngize ngiganwe ngangiyimpohlo futhi ngisekhaya sasakha leli sonto nje futhi sasibeka itshe legumbi ngalokho kusa ngenkathi inkosi inginika umbono ngase ngivukile ngase ngibuka phandle ngefastela futhi kwakulapha koJuni nohlobo lwezimbali ezinikwa kahle ezitshalwa ngasothangweni noma imikumbe uqhakaza futhi lapho kwakubukeka sengathi ngahamba ngiphuma noma okuthize futhi ngabona inkosi uJesu futhi ngabona ithabernakele lami futhi washo kimi ukuthi leli kwakungesilo ithabernakele lami futhi wangibeka phansi kwesibhakabhaka. Abaningi benu bayawazi umbono ngoba ubhalwe wakhishelwa encwadini. Ngikholwa ukuthi sekungokwesine noma okwesihlanu uphendukhishwa uba yincwadi owezincwadi ezicishe zibe izinkulungwane eziyikhulu eziye zafakwa ngezilimi ezehlukene eziyishumi nesikhombisa. Futhi nje bekisisani ukuthi lokho kufezeke kanjani, izwi ngezwi akuzange nje neze kwehluleke. Ukuthi sihlangana kanjani ndawonye eqinjeni labantu elincane elithandekayo, nokuthi inkosi yasibusisa kanjani bese ke kusuka endaweni kuyendaweni kodwa ekugcineni kungena emasimini evangeli futhi usezweni lonke manje ukuthi uhambe kanjani. Nokuthi isikhathi sifike kanjani ukuthi lezi zinto ezenzeke kanjani ukuthi izwe liyoba kongelela kanjani abafundisi benokubatshwa izindlebe neqiniso liyonqatshwa futhi liphendulelwe ezinganekwaneni. Nokuthi ke washo kanjani ukuthi shumayela izwi hlala ezwini futhi uma noma yini engizame ukuyenza ngokuhlala ezwini laphakade likaNkulunkulu. Siphila emahoreni okuvalwa kwalesi simiselo sezikhathi sezwe. Angiboni ukuthi bekungenzeka kanjani ukuthi noma ubani ubengabuka ake abuke nje amaphephandaba noma avule umsakazo futhi angaphenduki. Angikuboni ukuthi kanjani ukuthi nje sesikhathini saphambi kokuba kube khona into ethize enkulu elungele ukwenzeka. Ngisho nemvelo iyasikhombisa izwe liqala ukungenwa uvalo liqhumisa izintabamlilo zalo futhi linokuphelelwa ngamandla ngovalo. Kuzamazama komhlaba okukhulu kuyazamazama futhi kwehlukanisa imigwaqo nezinto ezibonakala zesabeka zamasoso andizayo nemicibisholo abangayiciba emhlabeni wonke futhi ibhubhise ishabalalise isizwe emizuzwini emihlanu. Sesikhathini sokugcina kukhona into ethatha, ayikho indlela yokuyivimbela. Ayikho indlela yinye kuphela indlela yokuphuma kuyo futhi leyo iphezulu. Ayikho indlela yokuzama ukucasha, ayikho indlela yokucasha yinye kuphela. Njengoba amantombazanyana ayevamise ukucula lapha ngenkathi ngisengumshumayeli osengumfana nje, ayevamise ukucula. Ayikho indawo yokucasha phansi lapha. Ngaye emadwaleni kuba ngifihle ubuso bami kodwa amadwala amemeza. Ayikho indawo yokucasha phansi lapha. Kodwa ikhona indawo yokucasha. Igama lenkosi lingumbhoshongo onamandla olungileyo balekela kuwo futhi baphephile. Siyajabula kakhulu ukuba nale ndawo yokucasha nesikhathi sokugcina. Futhi lapho siqalaza futhi sibone lezi zibonakaliso ezinkulu zinyakaza nale mvuselelo ezayo. Uma uNkulunkulu ethanda, ngifuna kuhamba yonke indlela ngize ngiyongena kuGenesis futhi ngiveze lawo maphuzu amakhulu ethusayo ukuthi sisekupheleni silapha. Ikholwa ukuthi lesi sizukulwane esikhona sisemhlabeni njengamanje esizobona ukufika kwenkosi uJesu. Nginamashumi amane nesishiyagalombili, ngingahle ngingakuboni angazi kungafika kusasa, kodwa ngikholwa ukuthi kukhona abanye lapha abayokubona ukufika kwalowo olungileyo ukuphela kwesikhathi. Futhi ngikholwa ukuthi cishe impela lonke iningi lethu, ikakhulukazi lowo okuleli bandla kulokhu kuza, abangasoze bafa ngokuguga size sibone enye yezinto ezesabeka okwedlula konke zenzeka osekwake kwenzeka kubantu okuzokwenzeka khona lapha kulesi sizwe. Iqiniso mfowethu, sikuqambuze sayedlula imingcele esihawu ngangokuthi akusekho lutho lusele ngaphandle kokwahlulelwa. Kodwa abalungile abayikudingeka kuba bajeziswe kanye nabangalungile. UNkulunkulu uyofika noJesu yohlenga ibandla lakhe futhi siyokwenyukela emoyeni ukuhlangabezana naye futhi liyoba phambili kakhulu ngaliya kwanoma imaphi amabhomu noma iziphi izinkathazo futhi siyovikelwa ngaleso sikhathi. Ngakho bantwana, welani kuNkulunkulu wenu masinya, ningathandelani nezo kunoma yini. Dedani kulelizwe lesimodeni, dedani kulamasayensi ezenkolo esimodeni. Nje bhekani iwundlu likaNkulunkulu, fundani iBhayibheli lenu futhi ikhuleke ngesikhathi sonke.
Don't be weary, be rejoicing.
Ningadinwa, thokozani, jabule ngoba uhlengwa kwebandla sekuyasondela lapho siyombona khona owasifelayo. Indingimba yethu uhlobo luthi ukuqondana nonyaka wanamhlanje. Uqala nje umbhalo wokuqala ebengiwufunda kuNumeri. Bukhuluma ngabantu ababebizelwe ngaphandle kwesikhulu isizwe esinamandla esasiseduzane futhi bathola okwehlulelwa kwabo. Ngifuna niqonde ukuthi isono ngeke siyekwe singajeziswanga. Ungakhathaleki sisesizweni noma ibandla noma ikhaya noma umuntu ngamunye. Isono kufanele kubhekwane naso phezu kwezisekelo zokwahlulelwa. Ayikho enye indlela. Singeke senza ukubuyisana uthi ngenze iphutha manje ngizokwenza okuhle. Lokho ngeke kusebenze, ngeke wenze ukubuyisana ngokwakho, ngoba ukubuyisana sekuvele kwenziwe. Ukuvuma ukuthi usephutheni bese ke uza futhi uqondiswe. Ngakho isono kufanele kubhekwane naso futhi uNkulunkulu njalo ubhekana nesono ngokwahlulela. Ingakho inkosi yethu yafa ukufa eyakufayo eCalvary, ingoba isono sasiyinto embi kabi ukuthi kwahlulelwa kwesono kwabekwa phezu kwayo ukuthi labo abafisayo bakwazi ukukhululwa ngokukholwa kuyo nokuyemukela njengomthwali wesono sabo. Hayi ukuthi singaba bahle kanjani, kodwa ukuthi sikholwa futhi siyemukela kanjani. Futhi uma siyemukela ngene enhlizweni yethu, futhi lapho ingxenye enhle ayikho ekutheni sinenzani, isekutheni yona yenzeni nalokho esenzele khona. Yilapho yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu, nesijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Manje laba bantu babekade besezansi eGibhithe eminyaka engamakhulu amane, futhi sonke siyakwazi ukwehla okukhulu kwabantwana bakwa-Israyeli nokuthi kanjani lokho ezansi lapho uNkulunkulu wayebanikele kwabaseGibhithe futhi babe baphathe kabi ngoba izwi likaNkulunkulu lathi bayokwenza lokho. Manje uNkulunkulu wethembisa u-Abrahama iminyaka engamakhulu amane ukuthi abantu bakhe bayogogobala ezweni labezizwe, futhi ngenkathi isikhathi sesithembiso sesisondela, uNkulunkulu nayo yonke into imi ilungele ukuhlangabezana. Oh, ngiyakuthanda nje lokho. Uma ngicabanga lokho esikhathini nje sibucayi, akephuzile nangomzuzu owodwa, uhlala njalo ekuso nje isikhathi. Uma nje singafana nalokho, oh, sizama ukuyiphusha into, sizama ukuyenza ibe isikhathi sethu, kodwa ngeke neze sakwenza lokho. uNkulunkulu ukwenza nje kube ngesikhathi sakhe, ngeke sakwenza nangakuphi ukwehluka. Izolo ngime yadini elingemuva likadadewethu esakhelene naye udadewethu Woodze. Sasiqaphelisisa umfece omncane owabumbeke esihlahleni, nomoya wawuphephula uwisa emuva naphambili. Futhi wayexoxa ngawo ukuthi kwi-Streams of Deserts, ngiyakholwa futhi ukuthi wayefunda udatshana mayelana nomfece. Isibungu esincane sihamba phakathi lapho futhi sibumba igobolondo elincane uzisongelozele kuso ukusigcina sibanda. Futhi kodwa uma sekufika isikhathi soku, lo muntu owayesebenzana nomfo omncane babona umfece omncane uhamba futhi ushobishobiza, futhi bamdabukela umfo omncane. Ngakho bacabanga ukuthi bazovele nje basike asegcineni kwawo bese bededela isilwanyakazana esincane siphume ngoba uma ephuma lapho wayezoba namaphiko wangena njengesilwanyakazana noma isibungu esincane uphuma esenamaphiko esimweni esesithi asibe senkazimulweni kakhulu impela futhi lapho esashobiza futhi edonsa futhi edluthula futhi eshaya futhi eluma futhi ezama ukuphuma emfeceni bamjabukela ngakho bacabanga ukuthi babezovele nje bamnike indlela enqamlelayo ngakho bahamba balanda isikelo basebesika ngasekugcineni kwawo futhi ngenkathi sebesika ngasekugcineni isilwanyakazana siyaphuma kodwa asizange sibe kahle ngoba sasingenamandla emzimbeni waso sasingena sikwazanga ukusebenzisa amaphiko aso futhi ngicabanga ukuthi leyo ndlela esizame ngayo kuphindaphinda ukuthi yehlela ealtare futhi futhi usho lokhu lokho noma okunye nokuzama ukubuyisela abantu kuNkulunkulu noma bangene ebandleni noma ukuza kuKristu nje bathedele bakukhiphe ngokuthi buhu yilokho kuphela zenzele indlela yakho nje uphume kukho yilokho kuphela uma uzama ukubanika indlela enqamlelayo abakwazi neze kuma ngithanda nje ukubabona bezabalaza futhi bekusebenza uNkulunkulu aze abanike ukuzalwa kwangempela ngendlela yemvelo nje abanike ukuzalwa kwangempela nje abantu bathi awusithandwa ngicabanga ukuthi usukhuleke kwenela hlala lapho nje uze ulungele ukundiza leyo ileyo nto kuphela uNkulunkulu unendlela yokukwenza Oh, awu uma ufuna ukuba muhle, hamba nje uye ngale ukuba uyojoyina ibandla. Umama wayesonto ebandleni elifanayo. Lokho ungaba kuhle nje kodwa uyazi uthatha ukufa ukuletha ukuphila. Futhi sifanele sife kuze kube leso sikhathi sife ngokuthi ungaba khona ukuphila okusha okungenayo. Konake amaphiko ethu ayoba nokusiza okukhulu nesehlakalo sethu esinaso siyoba nokusiza okukhulu kwabanye nakithi uqobo. Uyisrayeli wayengakakulungeli kodwa uNkulunkulu wayeselungele futhi wayenengane encane ezelweyo egama linguMose futhi wayekhona khona lapho eneminyaka engamashumi amane ukuba akhiphe abantwana kodwa uyisrayeli wayengakakulungeli futhi ngasizathu sokuthi babengakalungeli khona-ke bafanele basebenze ngokukhandleka wadonsa iminyaka engamashumi amabili noma kwadonsa iminyaka engamashumi amane kwakuyiyo kwadonsa iminyaka engamashumi amane bafanele basebenze ngokukhathazayo ezansi eGibhithe kanti babezokwazi ukuphuma iminyaka engamashumi amane ngaphambi kwalokho kuba nje babekade bekulungele uNkulunkulu wayeselungele ngoba isikhathi sesithembiso sasesisondele uNkulunkulu wathumela ingelosi phansi emhlabeni ukwenza abantu balungele ukugcwalisa izwi lakhe ngokuba uNkulunkulu njalo uyaligcina izwi lakhe wathi kuMose ngizibonile izinhlupheko zabantu bami futhi ngikuzwile ukububula kwabo nokukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo futhi ngikhumbulile ngilikhumbulile izwi lami isithembiso sami kwase kwedlule iminyaka engamakhulu amane kodwa uNkulunkulu wayezalikhumbula izwi lakhe Yisho impela iminyaka ezinkulungwane ezimbili isidlule kodwa uNkulunkulu usalikhumbula izwi lakhe ngobuya futhi nginamukele kimi uqobo ukuthi lapho ngikhona mina libe khona nani futhi ngikholwa ukuthi isikhathi sesithembiso siyasondela qaphelani njengoba wayekhuluma futhi eselungele futhi iminyaka engamakhulu amane yase edlule uNkulunkulu wayengaso impela isikhathi nezwi lakhe manje-ke sithola ukuthi emva kokudonsa iminyaka engamashumi amane futhi ngingahle ngibe lapho kuba nje ngisho la mazwi manje ningangicaphuna ngoba ngiyazi ukuthi kungena ethephini emuva laphaya
The coming of the Lord Jesus Ngikholwa ukuthi
ukufika kwenkosi uJesu kufanele ngabe sekwenza kudala ngikholwa ukuthi kufanele ngabe kade kwenzeka kudala kodwa kungenxa yebandla alilungele ukuhlangana naye. Manje umani zeqaphela wathi njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa, emihleni kaNowa ngaphambi kukazamcolo ukuthi kwakuzoba njani, noNkulunkulu wayengathandi ukuba kubhubhe noma ubani, kepha ukuba bonke beze kuphendukeni. Wayesebekezela-ke isigaba sikazamcolo sasifanele ngabe sase sedlula kudala ezansi eGibhithe, kwakufanele ngabe sekwenza kudala. Ngiyakuthola na ekubhujisweni kwezwe lasemandulo ngaphambi kwezamcolo. Manje isikhathi okwakufanele kwenzeke ngaso sase sedlula kudala, ukubhujiswa ekwahlulelweni nokuphuma eGibhithe. Isikhathi okwakufanele kwenzeke ngaso sase sedlula kudala, sekweqe isikhathi esiyiminyaka engamashumi amane. Kodwa uNkulunkulu wayephokophelele, uNkulunkulu wayephokophelele ukuthi izwi lakhe nalingeke libuyele kuye. Wayezoligcina izwi lakhe, kudingeka aligcine izwi lakhe. Ufanele akwenze ukuze abe nguNkulunkulu. Uma ezokwenza uguquko lwezinto zonke futhi ngomusa uzokwenza. Ngaleso sizathu ngithi uma ibandla lingazilungisele, lo ngumsebenzi wakho ofanele uwenze ukuba uzilungisele. Mlobokazi, uzilungisele. Ingubo isikhokhelwe, zibalungisele. Kodwa nifanele nizilungisele wembatha lezo zingubo, ibandla nizilungisele. Manje bazalwane, lalelani, uma ibandla lingazilungiseli, uNkulunkulu angamvuseli u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Uma laba bantu bobungcwele bengaziqondisi bona futhi babuyele emahanisini futhi babuyele evangelini, uNkulunkulu uyovusa angaletha amakatolika, ama-presbyterians noma yini afisa ukuyenza, uyoyenza. Emavikini ambalwa edlule elima e-Ohio, abaningi abanye benu bahlezi lapha manje owayekhona phakathi kwe-Presbyterian, i-Baptist ne-Methodist, bathutheleka e-altare bebukela futhi basabela evangelini kangcono kakhulu, kangcono kakhulu kunoma izikhathi eziningi kwenza abantu bobungcwele. Sisanda kukuthola nje engqondweni yethu ukuthi sibizwa ngegama lakhe elingcwele futhi sikuyeke kuhambe kanjalo. Kusho kukhulu ukwedlula ukubizwa ngegama lakhe, kusho ukuphilela yena ofela wena, ukuphila impilo ehlukaniselwe uNkulunkulu. Oh, sidinga kanjani ukubuyela eBhayibhelini. Lapho ebusukwini obumbalwa bedlule ngangisho kumaluthela lapho emhlanganweni enhla lapho, manje bavele bathi nje sinika amanye amakholeji amahlanu njengaleli lalawa maluthela angamashumi ayisikhombisa nanye awo emukela ubongcwele alolo suku ekholeji ngenkathi ngilapho. Bathi sinike ezinye ezikole ezinhlanu ezinjalo nemfazi libala iminyaka eyishumi sizoba nalo lonke ibandla ligcwaliswe ngomoya ongcwele. Impela uNkulunkulu namandla ngalawa matshe uzoba nebandla lethulwayo elingenakhashazi noma umbimbi noma isici. Musa wakhe wenele konke futhi angenza okwedlulele konke kakhulu. Futhi ngasho lapho esikhathini esinye eside sedlule amaluthela ayenakho kukhanya kwethoshi ezweni, kwenzekani na? Uma nani ukukhanya kwezwe linabantu eningamaluthela ngesinye isikhathi engukukweni yokuqala, kwenzekani ekukhanyeni kwenu na? Ini ngabe lacima na? Yingalesi sizathu lacima yingoba nashiya izwi likaNkulunkulu nakholwa ukuthi olungileyo uzakuphila ngokukholwa okuyiqiniso ngoqobo. Kodwa kukhona okungaphezulu kwalokho, olungileyo uzakuphila ukukholwa. Bese-ke kufika iMethodist, bona nina bantu be-Methodist nacosha ukukhanya kwethoshi lokungcweliswa futhi nakubamba ukukhanya kwethoshi lemvuselelo enkulu, konke lokho kuqinisile. Kodwa kwenzekani? Kwenzekani ebandleni le-Methodist na? Yingoba nadedela ukukhanya kwacima yilokho okwenzekayo.
Kuthi nashumayela kuNdweliso umsebenzi wesibili eqinisekileyo womusa ovumayo iqiniso ngeBhayibheli kodwa ndlela kudedela kulokho. Kwase-ke kufika amaPentecostal nokubuyiselwa kweziphiwo futhi nakhuluma ngezilimi nase-ke nenza imfundiso ngalokho. Kwase kwenzakani-ke ukukhanya kwenu kuqinile yini ndaba na? Yingoba niyehluleka ukuhlala nezwi. Izwi likaNkulunkulu esilisombululayo futhi sifanele sisombulule njengoba izwi likaNkulunkulu lisombulula, njengoba isikhathi sisombulula, isandi sisombulula. Futhi uma izwe lemvelo lo muntu ungumuntu ofanayo nalowo wayenguye eminyakeni yezinkulungwane eziyisithupha edlula ngenkathi uNkulunkulu emenza, useyisihlakaniphi esifanayo, useyingubuhlakani obufanayo, useyingumuntu ofanayo nje nemizwa emihlanu efanayo ayeyikho eminyakeni yezinkulungwane eyadlula. Kodwa bukani ukuthi inqubekela phambilini aseyenzile eminyakeni engamashumi amahlanu eyadlula. Bukani ukuthi leyo ndodana kaNkulunkulu ewileyo yenzeni? Isungule izimoto nomsakazo nezibani zikagesi namabhomu amatyomu namabhanoyi angamajethi. Bukani ukuthi kushesha kanjani amakhasi aphenyeka ngokushesha esayenseni. Kodwa sizama ukulibala emuva esivumweni khona sidala sebandla futhi sibe lapho kanti uNkulunkulu usifuna sisombulula izwi siphila osukwini lokugcina. Siphila esikhathini lapho khona ibandla likaNkulunkulu elikhulu elihle belifanele lime bezinyawo zalo likhanye njengomduze wesigodi. Kodwa sisemuva abanye awu ngisonto ePresbyterian, iMethodist, iPentecostal ngiyilokhu noma lokho oyihlazeni njepho. Sifanele ngabe siyasombulula umoya kaNkulunkulu uthulula, hayi nje ukuphophoza kukodwa kuncane, hayi ukubhabhatizwa kodwa okuncane, kodwa ukubhabhatiza emva kobhabhatizo. Hayi sambulo olungileyo uzakukhula ngokukholwa noma kungcweliswa noma iziphiwo zikamoya, kodwa isambulo emva kwesambulo, amandla emva kwamandla, inkazimulo emva kwenkazimulo. Ngani besifanele ngabe siphezulu emgwaqeni sesilungele ukuguqulwa futhi silibala emuva ezansi ezintweni ezindala futhi sithi awu siqhubeka nokubuyela emuva asiye phambili. Nawo maHebheru athi manje lapha sodliwa kahle kakhulu nakuba sisebenza kanzima futhi manje sesizitholile izinto esinazo namabhodwe kaGalika kanjalo njalo ngakho aseneliseke. Kodwa uMose wayenesambulo, wayekade esebukhoneni bukaNkulunkulu, wayenenye into, wabuyela emuva wase ebakhombisa ukuthi yena iphela uNkulunkulu owayekhona eminyakeni eminingi engamakhulu angaphambi kwalokho. Wewe uNkulunkulu ofanayo impela futhi wenze izibonakaliso nezimanga phambi kwabo ukufakazisa ukuthi wewe uNkulunkulu ofanayo impela. Oh, malibusiswe igama lakhe. Ungonguyizo yonamuhla naphakade, izimiselo zezikhathi ziyaguquka, izikhathi ziyaguquka, abantu bayaguquka, kodwa uNkulunkulu uhlale nguye, ufanele afane ngaso sonke isikhathi. Izwi lakhe liyiqiniso eliphakade, angeke ahluka kulo, kwesokudla noma kwesokuncele, ufanele ahlale efana. Manje-ke siyathola ukuthi kwenzekani. Nangeza uMose ehla enezibonakaliso kade ngisebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngibona uNkulunkulu noNkulunkulu wenze izinto ezinkulu. Wenza isenzo sokuphilisa ngukaNkulunkulu, wenza esinye isenzo njengesimangaliso futhi wabakhombisa ukuthi yena impela ukuthi uNkulunkulu wasezulwini wayebonakale kuye emva kwamakhulu eminyaka yomuntu ongaphezu kwemvelo seyaphela. Wakhombisa ukuthi uNkulunkulu wayesaphila noNkulunkulu wayemthumile, wayesethi hamba watshele ukuthi unginguye ukuthumile, hayi nganginguye noma ngiyoba nguye, nginguye inkathi yamanje. Asiwaunganginguye abantu bangamusha kanjani uNkulunkulu futhi bathi izinsuku zezimangaliso zedlule nokuphilisa ngokaNkulunkulu nazo zonke izibonisathi zakho futhi usasho ukuthi unguNkulunkulu aphilayo nomnginguye uma engu nginguye buya ngempela nje njengoba wayenjala ezandleni ezivuthayo lelo gama elikhulu abonakala ngalo akukho sifundiswa esikhulu namanje esesike sakwazi ukulihumusha JVHU akukho noyedwa balibiza ngoJehova kodwa kwamesilo akuyeke noyedwa ongalihumusha ngani nayilongo phakade amen.
He dwells in light, he dwells in
the
hallelujah!
Njengoba nje isikhathi sabo sasingesokukhululwa futhi behluleka ukusibona kanjalo isikhathi sokukhululwa iziyalo zokumasha kwabandla sekuseduze. Boka mngani wami babe nani na okokuqala izwi okwesibili umprofethi okwesithathu ingelosi ukuba ibahole ukuba ibakhaphe zonke zavumelana zontathu.
The word agreed with the prophet and the prophet.
The prophet of Melan Ezu. Ingelosi of Melan and Zonke Zontatu. Zonke is the prophet Ingelosi. Basabelunga Elogumasha.
Oh, blessed be the name of the Lord God.
Oh, and it was a thing, Kamala, Kazukulukulu. Sister Scatin is a good cleaner. Is the prophet in Ingelosi. Zonke Zontatu, Daonia. Ubufakazi obubodwa obukhulu uNkulunkulu njalo wathi umlomo wofakazi ababili noma abathathu onke amazwi mawaqiniswe nomprofethi weqiniso yohlala njalo evumelana nezwi futhi noma yiphi ingelosi yofakaza iqiniso amen sesilungele iziyalo zokumasha impela futhi wabakhipha abantu sebesendleleni benyuka baqala ukuhlubuka umprofethi nokumelana nengelosi, nokumelana noNkulunkulu, nokumelana nezwi, futhi bangena enkathazweni. Ibhayibheli lathi, awukhona ingqubevange eyahamba nabo, ingqubevange yaphuma. Kwakuyini na? Okungaphezu kwemvelo kwakwenziwe, awukade kukhona izimangaliso nezimanga, noma yimuphi umuntu, noma yisiphi isidalwa esingumuntu, siyalangazelela ukubona emva kwekhethini lapho esivela khona, nalapho esiyoya khona ngolunye usuku, siyalangazelela ukubona emva kwekhethini. Kodwa isikhathi esiningi, uma izenzo ezingaphezu kwemvelo sesenziwe, khona-ke kuba khona ingqubevange ehambayo. Yilokho okwenzekayo ngezinsuku zikaLuther ngenkathi ingqube uNkulunkulu ubezama ukubakhipha selokhu kwaba yilolo suku nasezinsukwini zikaLuther olungileza kuphila ngokukholwa bakunambitha futhi bakuzama futhi bathola ukuthi kunjalo ingqube evanga yahamba futhi kwathi nje uLuther angahamba kwenzekani na bahlela ibandla basebenza inqubo enkulu yobushumayeli futhi ngenkathi bekwenza ibandla lababuyela emuva eshalofini. Kwase kufika uJohn Wesley omunye wamakhulu amakhawe anamandla onyaka ophakathi nendawo futhi kwakuphuma wathi gelekece futhi walishayiniva ibandla lasesheshe futhi walishayiniva ibandla likatolika futhi walishayiniva izwe ukuthi uNkulunkulu engcwele wathi abantu bafanele bahlale bengcwele futhi wahlala esithembisweni sakhe sesithembiso sikaNkulunkulu futhi waletha isimangaliso. Kwenzekani na? Ngqubevange yaqala naye futhi ngenkathi Wesley ehamba khona-ke ingqubevange iyangena futhi yenzeni na? Inamalisa ibandla kwaze kwathi abaningi babo ngeke babe nawo ngisho amaculo acula ngegazi ezincwadini zabo zamahubo impela. Awu, emva kwalokho kufika iPentecostal. LePentecostal iqala ukuthola iziphiwo. Kwathi nje bangafika eziphiweni, into yokuqala isiphiwo esincane kunazo zonke eqoqweni lonke ngokukhuluma ngezilimi. Leso ngasokugcina nesincane kunazo zonke. UNkulunkulu wabaqala ngezinto zezimfundo amakhwela futhi babengakwazi ngisho nokubamba lokho. Bukani lapha, isiphiwo sokuqala ohlwini lweziphiwo ngumhlakanipha. Esesibili ukwazi, futhi uba ungenaki uhlakanipha, wazi kanjani ukuthi kufanele kwenziweni ngokwazi na? Funani zitaze dhula zoga kukala. Kukshanipa. Kutumani ngeneko kukshanipa. Ngeza anyu wakwazi. Nama ukuluma ngezi limi. Nama alese zikizi tona. Utata kukshanipa. Utata kukshanipa. Ukankulu mkulu. Usolomoni wati. Kumbeza kwa mama wako. Kunjalo. Gwantu wa benza anina. Ama pende kwa stale mwela ukuluma ngezi limi. Futeenda ishelo ngako. Futahamba ati. Hilo leli. Ipele agweza. Ngezi mbaya hamba nao. Futi na mchange. Kwenye kwenye mwa Pentecostal na ukone nibanga mibili yao elinye lao libanja ufanayo nje futi ni hilo rekama nje futi nilikuni futi inestashi ngako gonke ayiko nelinye nilandela ezi mkulu izi kere zezi futi zezi kamileo ama futi lechao neka zilikumeza enje nizabo ya kwa gonke kunye izo longe futi babisa ngezi mwana kani sose kutu na mwongwele na makoto na ezi bangwa ezi nje kukuma kupuma kubantu beseka be kufaka ezi ntweni ezi sa spiriti kanjalo njalo na mwabwanu ya ziti mwene na mzimba mpela futi uma ikazi nika Jesu Kristu like onza kumutu kwa mzimba wanga mpela ukutu Kristu usefiki ile vele futi kuhiputa age ipaipi lasho mwutu ya sefika kutu onga matu layo kotama nezi ni mzonke ziovuma uyabo kufika kwake kuyofana nokukhanya kuvela eMpumalanga kuye ngisho nasentshonalanga kuya kuba njalo kufika kwendoda nayo umuntu onke amadolo ayokhothama nezilimi zonke ziyovuma siyazi ukuthi lokho kuqinisile manje ke uma sibona lezo zinto zenzeka uma sibona lezo zinto zifezeka khona ke siyazi ukuthi kukhona inqobe evanga ephume nabantu emva kwesikhashana omunye umbango uba le ngale kolunye uhlangothi omunye uba le ngale kolunye uhlangothi futhi nanso inqobe evanga yakho nakho okwakho ophendula ngakho futhi uza lapho ke futhi ngenkathi kwenza kanjalo bafika endaweni yasegadeshi Parinea futhi ngenkathi befika egadeshi Parinea leso kwaku isihlalo sokwahlulela lapho izivivinyo zifanele zicazululwe khona oh ukuba nje kuphela beningakuqonda abandla elincane manje nakho lapho esifuna khona ukumpintsha okwesikhashana nje manje lalelisisani Ikadeshi Parinea yayisikhathi sokuhlolwa futhi wonke umntwana oza kuNkulunkulu uzofanele ahlolwe akukho ukushiwa umuntu ngaphandle enhlobo uNkulunkulu uhlola futhi avivinye wonke umntwana oza kuye kunjalo na iBhayibheli lathi banjalo futhi njengoba siqaphela manje uma kufika lezo zivivinyo nokuhlolwa kukhona izikhathi zokuhlolwa esifikela izizwe Manje ngisho lokho angisuya usombusazwe uNkulunkulu uphethe isizwe sakhe uQobo akaziphathi lezi zizwe uDevil uphethe lezi zonke iBhayibheli lathi siphethwe nguye uDevil usebenza zonke izizwe Aphelani uma isikhathi sokuhlolwa sesizwe sifika ngenkathi kufika isikhathi sokuhlolwa kukaIsrayeli wehluleka futhi ngenkathi ekwenza uNkulunkulu wamnikele eBhabhiloni njengesizwe wehluleka futhi ngenkathi kufika isikhathi sokuhlolwa kweRoma yehluleka ngenkathi kufika isikhathi seGrisi yehluleka ngenkathi kufika isikhathi sokuhlolwa kweFrance yehluleka ngenkathi kufika isikhathi sokuhlolwa kweRussia yehluleka Ayelani futhi ngikusho lokhu ngenhliziyo enenhlonipho kuNkulunkulu isikhathi sokuhlola sifikile eseMelika futhi yehlulekile ivangeli ishunyayelwe kusukela eMpumalanga kuya eNtshonalanga usuka eNyakatho kuya eNingizimu bafunisise kuzo zonke izindawo ezincane umfantu nekhona kuphuma ezivuselela ezinkulu ezikaBilly Graham nezika Jack Shura nezika Oral Roberts futhi ba-oh amakhulu nje abo ufunisise yonke imifantu emincane namakhona uDevil uphose ithelevishini ngaleyo uNkulunkulu waseke ekusebenza ngenye indlela ukuphosa abantu kuthelevishini futhi sonke sidakwa ebhareni kumbe noma sikuphi sizoma singenazaba yebo mzane isikhathi sokuhlola sesifikile ngalitshelani ngikuleli pulpiti na ngonyaka odlule na imelika yenza iphutha layo eliwukufa ngathi iphutha leliwukufa impela yalenza
futhi bukani ukuthi yenzani manje ngiyakubona ezindabeni zikahulumeni bazama ukuwela ngo bese behukana nama-arabu anazini izwi kankulunkulu lathi oke aqalekise u-israyeli uyoqalekiswa
impela ngibona u-israyeli thathani umhlabathi wethu bayowuthatha ngempela
benza into engafanele impela benza yona mfowethu buka zonke izizwe ezaphendukela ujuda zacwila bukani ijalimane ngenkathi iphendukela ijuda futhi bashisa imizimba emaziko ashisa kube ngumlotha futhi bukani ukuthi linjani namhlanje bukani i-Italy eyaphendukela amajuda ngenkathi umusolini ewakhipha ewaxosha e-Italy ibukani namhlanje ukuba besingabondlanga bebeyobulawa indlala futhi nathi ivangeli lifika futhi linikeza ubizo lwesihawu ezizweni zonke iminyaka futhi silenqabile futhi manje kusebenza udeveli ethatha isihlalo sakhe uphendula izinhliziyo zalamadoda ezokubusazwe ukuba zimelane no-israyeli futhi abheka phezulu ngaphesheya ngaleya kuma-arabu futhi kufana nokuthi asisekho kunjalo sizocwila njengezwe impela ngiyasithanda isizwe sakithi ngiyasithanda ngalokho esikumeleyo kodwa mfowethu ngithanda inkosi yami ngaphezu kwezinto zonke futhi ngithanda ukubona isizwe sakithi siguqe ngamadolo aso kodwa ngesaba sisoze sakwenza sisesikhathini sokugcina kwenzekani na inqobevange yangena ekisisani amabandla akithi eminyakeni embalwa edlule ngenkathi benamabandla obungcwele ayifeshini endala ngenkathi bemele unkulunkulu nokulunga ngenkathi abesifazane besagqoka futhi baziphathise okwamanenekazi ngenkathi abesilisa besagqoka futhi baziphathise okwabesilisa ngenkathi abantu beya enkonzweni ngesonto ekuseni ngenkathi besenemihlangano yemikhuleko yobusuku bonke ngenkathi besenohlobo lwefeshini endala babe nemvuselela yangempela unkulunkulu wayebusisa wanquma zonke izitha phambi kwabo babe hamba bekhubeka kodwa lapho isigaga sika-Akhani singena ekamu akusalanga lutho ngaphandle kwembubhiso sisezwini lethu unkulunkulu sendleleni yethu unkulunkulu yagcina izwi lakhe isikhathi sokuhlolwa siyafika isikhathi sokuhlolwa sifikela ibandla lamaluthela isikhathi sokuhlolwa sifikela ibandla lamamethodist isikhathi sokuhlolwa sifikela ibandla lamapentecostal sifikela amabandla onke sifikela umuntu wonke isikhathi sokuhlolwa futhi yinye kuphela indlela ongaze wazi ngayo ukuthi uhamba kahle hlala nemephu kankulunkulu uyaphakade hlala nezwi okushiwo unkulunkulu thana lokho uqinisile ungathathi lutho okungaphansi noma lutho okungaphezulu kungani sifanele sibe nezibambiso zalokhu lokho nokunye kanti izwi kankulunkulu ligcwele izithembiso na yebo mnumzane asithini kuthatha izibambiso leli iqiniso uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe kungabi nandaba ukuthi lingabonakala lingenamqondo kangakanani uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe noma ikanjani wakwenza impela wayeyoka thina umkhulu wakho kuba ukhokho wakho wayemtshele ukuthi wakuyofika isikhathi lapho amakalishi eyohamba emgwaqeni engenamahashi na wayengamhleka mhlawumbe kodwa akhona kunjani kuthiwani ngalezi ezinye izinto ezazizokwenzeka lapho zonke lezi ziprofethi ezinkulu senzekile na kodwa sikhona futhi ngolunye usuku ujesu uyofika lobo bukhosi obukhazimulayo bendodana kankulunkulu wethembisa ukuthi wayezokwenza wethembisa ukuthi wayezosehlulela isono phakathi kuyoba phakathi kokuthi wemukela umhlatshelo wesono othizewe ngunkulunkulu kungenjalo yokumela wedwa ekwahlulelweni isizwe ibandla noma umuntu ngamunye isikhathi sokuhlolwa besisani bathuma omunye beyishumi nambili ukuthola ukuthi babezothini ishumi labo liyabuya lathi ongeke sikwazi ukukwenza akunakwenzeka nje ngeke sakwenza kodwa uKhalebi noJoshua abadadlana bakhola esigodweni bathi singakwenza sinamandla okukwenza na
Kukhala kuya ngokuthi ubukani uma ubuka ngaphandle ngabe kubukeka ngalendlela ngabe kubukeka ningabuki lokho okushiwo ngabantu kumbe noma yini enye uma kuphambene nezwi kaNkulunkulu hlala nezwi uNkulunkulu wabethembisa lelozwe ilokho uKhalebi nabanye wayebeka amathemba abo kukho. Funda incwadi kaDuteronomi nibone ukuthi Mose wabaqondisa kanjani wathi ngenze lokhu futhi ngenza lokho noNkulunkulu wenza lokhu futhi asho lokhu kodwa anangakwenza uNkulunkulu uhlala nesithembiso sakhe. Oh ngeziye izikhathi ibonakala kulukhuni manje ngifuna nilalele lokhu kungokulukhuni yipi ezazi le eGibhithe uNkulunkulu wathi ngilinike nina lelozwe nakho konke lokho okukulo manje akazange nje athi ngizonikukula nginikhuphulele lapho bese ngilihlalisa phansi abefanele balwele lonke intshi lomhlaba ababenawo uNkulunkulu ngenkathi eyala uJoshua lapho wathi yima isibindi ungesabi kanjalo ungabi naluvalo ngokuba kwazi uNkulunkulu wakho ababi lapho yakho inkosi uNkulunkulu wakho inawe noma uyaphi akulandaba ukuthi kuyini ukuthi kulikhulu kanjani ukuthi isithiya sikhulu kanjani lokho akulandaba uma kuphansi esikhothini sethu sizokufa inkosi uNkulunkulu wakho inawe noma uyaphi. Oh uJoshua wayembiza kanjani uIsrayeli abuthane ndawonye wathi yimani lapha bese libheka ikazimulo kaNkulunkulu uNkulunkulu lezwi lakhe uNkulunkulu wenza isithembiso. uNkulunkulu wathi kuJoshua yonke indawo amathe onyawo lwenu olunyathela kuyo leyo ngeyenu nginika nina. Amen. Ngokwenza indiso kungokokuphindisa kaNkulunkulu kungesithembiso esiningi kungokwanoma yini uNkulunkulu ayethembisa kwenza amanyathelo. Amen. Yonke indawo amathe onyawo lwenu anyathela kuyo leyo ngiyinike nina ukuba nidle. uNkulunkulu wakwethembisa. uNkulunkulu yaligcina izwi lakhe. Izwi kaNkulunkulu liqinisile kuze kube phakade. Ngiyalikholwa, niyalikholwa. Bafowethu, sekuyisikhathi sokuba senze amanyathelo onyawo. Ngeke sahlala lapha kuleli gamo elifanayo. Nina uyaphambili, asiye phambili. Isweka zimplani senkazimulweni. Ukusuka esehlakalweni seBhayibheli kuya esehlakalweni seBhayibheli. Asisombu lune futhi sivune izinhliziyo zethu. Siphakamisele izandla zethu kuNkulunkulu. Sigcine ukuhlanipha. Sihlale eBhayibhelini. Ningaphumeli ngaphandle kwalokho. Hlalani khona lapho. Landelani. Sinomprofethi kaNkulunkulu. Sinezwi likaNkulunkulu. Futhi sinengelosi kaNkulunkulu. Ihola leli bandla njengoba impela nje yayihola ngalezo zinsuku kunjani impela izwi kaNkulunkulu liphambi kwethu umprofeti kaNkulunkulu ngumandla ingelazi kaNkulunkulu ihola ibandla sihamba entsikeni yomlilo enkazimulweni kaNkulunkulu sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu manje singamadoda namadodakazi kaNkulunkulu. Esambulo esikhulu sezwi moya ongcwele ulizikisa enhliziyweni futhi siveza izihlahla zensindiso ukuphila ngokulunga uthando ukujabula ukuthula kubekezela ukulunga bumnene ukukhuthazela impela kuyikho. Ngeke nje kuphela kwenzeke ethabernakeleni kaBrenham kumbe kwelinye ithabernakele kwenzeka kubantu ngamunye. Uma lonke ithabernakele likaBrenham ihlangana ndawonye ngatiziyonye yonke into eyongena ebunyeni obukhulu kwaNkulunkulu kodwa uma kukhona oyedwa kuphela kule thabernakele likaBrenham ehamba kanjalo uNkulunkulu uyohamba nalo oyedwa futhi yedwa kuphela indlela yokuwenza leyo ngokuthi fola emgeni nalo masha uqhubeke. Alibonge igama lenkosi uNkulunkulu yaligcina izwi lakhe. Ngana ubafu bathi ngeke sakwenza lokho ngeke saba nembuso elo ngapho yonke into emelene nathi. Oh hey amaAmori lapho namaHeti nabo bonke babiyelwe futhi sibukeka njengezintethe kodwa uJoshua umdadlana cishe eneminyaka engamashumi amane obudala ezishaya esifubeni noKhalebi wayesho uKhalebi wayebi lapho esho uKhalebi wathi yazi ukuthini sina amandla okukwenza. Oh mfowethu elincane elincinyane iJuda elinekhala eliyihuku libi lapho leka liyaphansi naphezulu lithi sinamandla akusikho ukuthi singakwenza kuphela kodwa sinamandla. Hala uNkulunkulu washo njalo lokho kucazulula konke. kwethu singabona kokuphilisa singabona nazo simangaliso singabona ibuselelo singabona nazo isibusiso hayina uNkulunkulu washo njalo singabona nalo iPentecost lempela singabona nayo ibuselelo yangempela uNkulunkulu washo njalo uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe njengoba nje uNkulunkulu esigcina isithembiso sakhe nezibusiso zakhe uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe ngokwahlulela kwakhe sifanele sithathe ukwahlulela noma isibusiso sifanele sihambe siye phambili noma sihambe sihlehlele emuva sifanele sihambe naye noma sihambe sifathwa akekho ongaya lapho nakho dalani ezwini lakhe ngingacabanga ngomngani wami olunge kakhulu osewahamba waye enkazimulweni umfowethu omdala obusisiweyo indoda engcwelisiwe egcwaliswe ngomoya ongcwele egama linguPaul Rada ngesinye isikhathi engaphandle ngale yawogwini lwasentshonalanga ngenkathi ngaphambi nje kokuba afe niyabazi ubufakazi bakhe iculo lakhe alibhalile kholwa kuphela elingibizele epulpiti akazi noma uPaul enkazimulweni uyalizwa yini lelo culo elidala liculwa izinkulungwane ngezinkulungwane nangezilwimi ezehlukene. Wazi kanjani ukuthi lo mfana ompofu omdadlana ehlezi phambi kwakhe lapho efake izicathulo ezima hlangahlaka futhi kungekho ngisho nothayi edinga ukugunda izinwele ukuthi uNkulunkulu uzongivumela ngithathe lelo culo ngiliyise emhlabeni jikelele uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe. Mina inkosi ngilitshalile ngiyakulinisela imini nobusuku wathi ufuna kube khona olisiphuna esandleni sami kungabonakala sengathi kuyacwila kodwa kusoze kwacwila lo mkhubu mdadlana ngalowo busuku ngenkathi onke amathambo liyosekho futhi washukunyiswa kwabonakala sengathi ihora lokugcina lase lilapho kodwa khona manjalo omunye wafika ehamba phezu kwamanzi ngokuzotha nje kulapho njalo akashiyiwe neze isikhathi okunye futhi ukuthi fu nomkhombe wawuzoshona phansi kodwa ulapho njalo impela lelo suku ezantsi lapho eBabiloni ngenkathi abantwana bamaHebheru wayeyiswa kuleso sithando sombilo wakubukeka sengathi khona impela kuphela kwaze kufikile kodwa lapho ngena awukhona oyedwa ufana nentwana kaNkulunkulu wabanga kubo ulapho njalo akashiyiwe neze isikhathi uyaligcina izwi lakhe ngiyakuba nani yebo noma ngihamba esikhotini sethu sokufa angikwe sabo kube washo uDavide ulapho njalo uyasigcina isithembiso sakhe uphakade iqiniso angeke ahluleka izwi lakhe alisoze lehluleka kodlula amazwi nomhlaba kepha amazwi ami angeze adlula. UPaul wathi ngesinye isikhathi wayenona umzabalazo wayengaphandle eziqhingini futhi wayenemfiva wayecishe aqhele ngamamayela ayikhulu kudokotela ephandle le emachaphozini nechaphozi imfiva yamanzi amnyama yayemhlasele futhi lokho kungukufa masinya futhi kwabamnyama futhi watshela owakhe omncane unkosikazi othembekile wathi manje duze kwami ngo sithandwa bese ukhuleka kuya ngokubamnyama kakhulu ekamelweni kodwa wathi ngiyamkhola uNkulunkulu futhi angikatheli ukuthi kwenzekani ngiyamkhola uNkulunkulu ngiyohlala nakho ngo wathi wena hlala lapha ukhuleke sithandwa wayesekhuleka futhi kwaya ngokubamnyama wathi sithandwa kuya ngokubamnyama ekamelweni kodwa ngizezwa nginokuthula futhi emva kwesikhashana kwabamnyama kakhulu waphela waphupha wayecabanga ukuthi wayephupha wayebuyele enhla eOregon lapho avela khona egawula imithi yokwakha izindlu nobasi wathi Paul yenyukele esikongweni sentaba lapho ungigawulele isihlahla sibe amayinti angaka nokho sibe ngamafidi angaka ubude bese usehlisa usilethe kimi wathi kulungile basi ngizokwenza wenyukele lapho wase esehlisa isihlahla sakhe esidadlana wase ephisela imbazo kuso wagoba ukuba asibambe futhi wehluleka nje kusiqukula wavele nje wathi ngiphelele amandla angisakwazi nje ukuqhubeka ngiphelele amandla ngani wathi ngilapha indoda enkulu ngisinda ngaphezulu kwamapawundi angamakhulu amabili nginomsipho omkhulu ngemuva ngani wathi ngangivamise nje ukuhlanganisa amadolo ami ngithathe kakhulu noma imophi usayizi wogodo futhi ngikwazi ukuluvusa ukuba bafake amaketango phansi kwalo wathi futhi lapha ukuthi ngeigatsha encane lungenga ngaphezu kwalolo futhi ngehluleka okulukukula ngathi ngashutula futhi ngazama azaphela onke amandla ami oh wathi ngase ngicabanga yini engingayenza na wathi ngihlala phansi ngase ngincika esihlahleni wathi oh ngidakwe kakhulu ubasi wami ufuna lesi sihlahla esincane ezansi lapho futhi angisiyo ngisho indoda ngokwenele ukuba ngisehlise oh ukufunwa ngubasi wethu ufuna ibandla elingenasici elingenambimbi ufuna isigejane sabantu esigezwe ngegazi ufuna abantu abanokukholwa ozoma ezwini lakhe bese ethi lelo iqiniso likaNkulunkulu laphakade ngakuchazela mina futhi ngiyalikholwa futhi wathi lapho ehlezi lapho wayencika esihlahleni futhi wayekhala zinyembezi futhi wathi wezwa ubasi wakhe ekhuluma wayesethi Paul wayesethi yebo basi ngilapha kodwa ngiphelele yiwo onke amandla ami angisakwazi nje ukuqhubekela phambili ngizamile ukwenza futhi ngizamile ukulalela futhi ngenze wathi akwenziwe kodwa nje angikwazi ukuphakamisa le nto ngiyisuse phansi wathi ngizabalazile ngizamile ngenze konke futhi ngiyamangala nje ukuthi leso akusiso yini isimo sokuziphatha somningi olungileyo umshumayeli onenhliziyo eqinisileyo namhlanje olangazele ukubona ibandla lakhiwe lingenachashazi noma umbimbi yokubona izithembiso zikaNkulunkulu zibonakaliswa sishitunile futhi sazama futhi samemeza futhi sakhala futhi sashumayela sashamazwi futhi salala emiqamelweni yethu futhi sakhala ezinyembezi Oh, kulunkulu kungani manje siqondiswa ukuthi phakathi kuvele udevil futhi aqhomise futhi akhephule nje eshaya elahla phansi yonke into esinayo. Singenze njani uma sibona abantu bakithi abathandekayo nokuthi bahlakazeke kanjani futhi bahamba cishe kanjalo na? Wasethi-ke ngenkathi ezwa iphimbo lakhe likabasi wakhe wacabanga. Lokho kuzwakala kuyisimanga. Angikaze ngilizwe iphimbo lami likhuluma lo basi ekhuluma ngomoya omnene kangaka kimi. Futhi wathi ngenkathi ngiphenduka wawungubasi wami wangempela wakuyinkosi yami umsindisi wami. Wathi Paul uzabalazela ukufa nje. Lokho ngeke kukusize ngalutho. Wathi Paul awuboni lo wayamfudlana wamanzi ogijima lapha yana. Wathi yebo. Wathi vele nje into uyijikijele phakathi lapho ugibele kuyo bese uyigibela wehle uze uyofika ekamu. Uya ekamu. Wathi ngagqumela phezulu ngase ngilugingela phakathi ugodo ngase ngigqumela ogodweni ngehla phezu kocezi nje ngimemeza ngalo lonke iphimbo lami ngamemeza kakhulu ngilugibele 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 kuthi lapho sekubuye ingqondo kuye wayethekakalele phakathi nendawo phansi nomkakhe ememeza ngalo lonke iphimbo lakhe wayethekakalele ephakathi nendawo phansi ethi ngilugibele 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 futhi mfowethu dadewethu ngiyazi izivivinyo zinzima sengigugile futhi ngishumayelile ngenze yonke into engikwaziyo ukuyenza ngifike endaweni lapho engibona khona ukuthi akusakhe ngingabe ngisakwenza ngibeke nje yonke into emathangeni enkosi ujesu futhi ngilugibele ngigibele esithembisweni sikankulunkulu mina inkosi ngilitshanile ngiyalinisela imini nobusuku funa abanye balisiphule esandleni sami ibandla likankulunkulu liyohlala phakade yesu likankulunkulu liyoma ligcine kahle phakade futhi kungakhathaleki ngemibuso efikayo noma amabhomu ama-athomu ayawa noma imelika iyahlubuka noma ngabe kwenzekani leli yizwi lakhe uyaligcina futhi ngiligibele ngilikholwa ngenhliziyo yami yonke asikhuleke jesu obusisiweyo Oh ukugibela kunjepho phansi phezulu ngokugeleza kwenjabulo wehle njalo ngomsinga uhaleluya oh nje ngigibele kulo wethembisa isithembiso zakho sonke siqinisile futhi siyazi ukuthi zonke ziyafakaza ukuthi ziqinisile Futhi iminyaka-nyaka silibonile iBhayibheli elidala elibusisiweyo lisombululwa kithi futhi manje ihora elikhulu liyasondela ihora laphakathi nobusuku. Nkosi abakhulu abefundisi abangcwele bevangeli wabe esizwe sonke beshumayela bekhala bephuza amanzi egatsha bahlushwa besiwa emuva naphambili baqoshwa emadolobheni baboshwa kwahleliswa ngabo babhuqwa bahlekwa balanjiswa. kodwa ibandla lihambela qhubekela phambili ngo ukuba izwi lakho lathi phezu kwalidwala ngiyakulakha ibandla lami namasane hayidesa wayekulahlula neze futhi sigibele kulo namhlanje idwala elikankulunkulu laphakade iqinise libuliweyo lenkosi ujesu kristu phezu kwelo dwala eliqinile ibandla limi namhlanje mphika inkolo owobukhomanisi imisukwayo lomhlaba kuvukile futhi bayashaya futhi bahlasela kodwa lakhiwe phezu kwalelo dwala eliqinile udeveli uthumele thumele abasoli kuhlekiswa ngalo liyahlushwa libizwa ngezinto zonke ezweni futhi sishaywe ngapha nangapha futhi zahlolwa futhi savivinywa futhi oh yonke into kodwa oh nkulunkulu njengojoshua nokalebi basendulo sisasho ukuthi sene phakade ezwini kaNkulunkulu uyasidele ithembezo sakhe wathi yokwenza futhi siyakukholwa futhi kwangathi umuntu ngamunye lapha kulokhu kusa angakubukisisa lokho manje ukuthi uchaza ukuthini ukuthi manje sigibele kulokhu ngolunye usuku siyoba lapho ekamu lapho abangcwele bebekwe khona ekamu ebubanzini bomhlaba uNkulunkulu nabantwana bakhe bawe bethokoza inguna phakade siphe khona Nkosi amakhanda ethu esakhotheme amehlo ethu evaliwe lelithabenakele kulokhu kusa angazi noma egameni likaKristu noma ukhona yini ongaba nesibindi sokuba athi mfowethu Branham lolu suku khona manje kuleli bandla manje ngiphakamisela izandla zami kuKristu futhi ngithi kusukela kulolu suku kuya phambili ngizogibela ezweni lakho Nkosi ngizoma lapho ngemukele uKristu njengomsindisi ngingazami neze ukuzama ukwenza izinto kuba ngizame ukuthi ngifanele ukubongwa ngensindiso okungeyami ngizokholwa nje inkosi uJesu futhi ngiyemukele futhi ngiyitedele ifakelo lothando lobuNkulunkulu enhlizweni yami nokuthula okudlula ukuqonda konke ngizolinda umoya ongcwele ukuba unginike ngavuka ngesinye isikhathi futhi ngacabanga ukuthi ngangingahamba ngikwenze kodwa ngathola ukuthi ngangingeke impela awusoze kodwa uma nje uzohlala lapho isikhathi eside ngokwenele aze akwenze khona-ke kuyohlala lapho khona-ke kugcilise okwehange kodwa uma nje uzama ukukwenza uzokwehluleka futhi ufanele wehluleke yingaleso sizathu unokuphumelela nokungaphumeleli kwakho nemininingwane nazo zonke izinto ozenzayo yingoba uzama ukukwenza uthi oh ngikhona ukuthi ngikahle manje akusikho lokho qhabo ngumoya ongcwele ongenayo uthatha indawo ukhipha zonke izimpande ezindala zokubaba ukuthi ukuthela okudala nolaka nomona nothando lwezo nezinto ukukhiphe konke kuwe futhi bese-ke uba isidalo esisha ungasiphakamisa isandla sakho uthi Kristu ngenze ngibe lolo hlobo lomKristu kulokhu kusa uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadewethu ngenze ngibe lolo hlobo lomKristu kulokhu kusa ngifuna ukufana noJesu ngifuna ukuba zonke izimpande zokubaba zikhishwe enhlizweni yami manje bebaningi niphakamise isandla senu manje khona lapho okhona uma uthanda ngayo yonke inhliziyo yakho manje hayi nje ukucabangela kodwa ukholwe ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu imeduze kwakho ngo futhi izokususa kuwe lokho kubaba okudala lokhu kuzokwenza ube yilokhu olangazela ukuba yikho izokwenza khona lapho izokwenza ukuhlinzwa esibhedlela sakho uma nje uzoyivumela ikwenze
Remember
kubeka nje ukukhuleka Nkosi khumbula mntwana umphefumulo wakho ungahle ungabi khona kwenye inkonzo nhlobo lena kungahle kube neyokugcina vumela uNkulunkulu akwenze khona manje thana mfoti prenem ingenyukela ealtare na uma ufuna kulungile uma ungafuni ihlala lapho okhona nje ukholwe nje woza amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila okungunaphakade futhi akasayi kuye ekwahlulelweni kodwa usedlulile ekufeni wangena ekuphileni yilokho uma ungathanda ukuze altare futhi ukhuleke uvuliwe ufuna ukukhala lapho bese uyakhuleka umphefumulo wakho yiwo nguwe isikhathi sesiseduze mfowethu ibandla selicishe nje lenziwe liphelele umfudlana omdala unodaka sibambe izinhlanzi ngenethi futhi sadokwa futhi saphonsa zonke lezi zintwelisi zomthofu phandle laphaya yonke into isize yaba nodaka eziningi kakhulu izingulube ekuziphihle ayini linodaka njengami umfundisi ngizwa lokhu nje ukuthi uma uNkulunkulu ezokwenza uyodingeka ukuthathe uNkulunkulu mina angikwazi ngakho kukuwe nanto izwi nanto iqiniso ngiyalibona lisombuluka khona lapho phambi kwenu ukuphela sekuseduze uJesu angafika noma nini kungenzeka ukuthi kungahle kungabikho ngisho nayo United States nesikhathi sokushona kwelanga kulobusuku bangathumela amabhomu eatomu ayizinkulungwane ezinhlanu ngesikhathi esodwa kungahle kungabikho nesisodwa esidalwa esiphilayo emhlabeni kwelinye ihora kusukela manje uma nifuna manje kukini cabangani ngakho manje sisakhuleka baba wasezulwini mbusisiweyo ekuvalweni kwalelizwi njengoba ngiphenya amakhasi mlayezo usunanyekwe ngophawu ngimanje ukufika kwenkosi uJesu sekuyasondela abaningana endlini kulokhu kusa baphakamise izandla zabo base bethi ngalokho ngifuna ukuba ngumKristu ngifuna ukuba ngeyempela eyangempela inciko kaNkulunkulu ezelwe ngokusha Nkosi mhlawumbe eminyaka eminingi sebenzane nezinhliziyo zabo ubatshelile lokho umusa wakho usalokhu ufinyelele kubo abakahambi nya okwamanje abanye useyile endaweni abasenazo esinye isifiso sekwedlula unyaka abevamise ukuphakamisa isandla sawo bathi awu ngithanda ukuba ngumKristu manje sekukude kakhulu abasakuzwa manje sekuthi akuphele konke nje ngalokho kubonakala sengathi kuyinto ethandwa isizwe ukuzwa abavangeli abakhulu njengoba benqamula ezizweni bathumele abezwa amanzi ngobhoko benze konke bahlele amaqembu bavakashela amakhaya kulabo abazo phakamisa izandla zabo futhi bazame lapho izinkulungwane ngezinkulungwane zenza khona isiqalo ababili noma bathathu bayobambelela awu sekwedlule enkosi sekwedlule uNkulunkulu siphelile oh baba ngiyazi ukuthi wena washo ukuthi wonke lo owayeze kuKristu uyobagcina futhi ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyakholwa Nkosi ukuthi uyogcina labo abanhliziyo zabo nemiqondo bahlala kuwe futhi ngiyakubonga Nkosi ngebandla nangabangcwele bakaNkulunkulu ophilayo kulelo bandla lomzimba omkhulu wokomoya kodwa uNkulunkulu Inhliziyo yami ivevezela kanjani ngalabo abangaphandle kwalokho ukwazi ukuthi bayasibona isandla silobo odongeni bebona into enkulu yenzeka izigcobo zamasayini nemelika isalokhu igcwele amahlaya amadala angcolile nezinhlelo ezingahluziwanga kwithelevishini umsakazo nendaba yothando nabahleki abahlekusulu nabahleki nokwesasa kwesikhathi esikhulu nokuvangela kweHollywood futhi uNkulunkulu yihora laphakathi nobusuku elisha yayo qiniso selilungele uhamba futhi ngeze njani inkosi na ngikhathazekile ngikhalile nganxusa ngingi sekukuwe manje inkosi ngingi yilokho kuphela engakwenza ngishumayelile ngizoma nje ezwini ngo nkosi ngizama ukugibela ngiyongena ngo ekamu manje isikhathi ngeke sisaba side manje uNkulunkulu kulabo abanenhliziyo eqotho namhlanje uNkulunkulu benzele ukuthize njengamanje Mababe ngabantwana bakho kusukela kulolu suku uqhubeke. Kulisa bagulayo phakathi kwethu Nkosi. Benze baphile buyisa labo bahlubuka babandayo Nkosi. Benze bazi ukuthi nje badlala nje emhlabathini onengozi.
masinye bazibe bengasekho isikhathi siyobe sesedlule kakhulu ngaleso sikhathi siphe manje ukuthi umoya wakho uyosebenza nathi kakhulu egameni likaKristu amen kubantu abasha ngingasho lokhu uma bengingakulokhu kusa emva kosuku lokuzalwa izolo leminyaka engamashumi amane nesishiyagalombili kulempilo iminyaka eve emashumini amabili yalokho cishe iminyaka engamashumi amabili nane ngiyisebenzisele inkosi ujesu njengomfana cishe weminyaka engamashumi amabili nantathu ubudala ngaqala ukushumayela ivangeli uma kukhona ukuzisola enginakho noma ikuphi ukuzisola uma bengingathinta inkinobho kulokhu kusa bese ngibuyela onyakeni osanganekwane cishe weshumi nesithupha noma weshumi nesikhombisa bengiyofuna kuphela ukuwenzela into eyodwa okungukuthi ukukhonza uKristu kuchaza lokho-ke ukukhonza uKristu yedwa uNkulunkulu owazi inhliziyo yami uyazi ukuthi lelo iqiniso ukhonze uKristu yedwa angikaze ngibone noma yini noma ngicabange noma yini eyake yaze yaqhathaniseka naleli hange elibusisiweyo likaKristu enhliziyweni yami angazi lutho ngihambe izilwandle ngomkhumbi ngindize emimoyeni ngibone konke okubukwayo izwe elinakho ngibone izifihlakalo eziyisikhombisa zezwe ngibone izinto ezibukwayo eziyisikhombisa njalo zezwe ngibone zonke izinhlangothi zezintaba cishe impela zezwe ngingumzingeli ngizingele kuzo zonke izinhlobo zezizwe ngenze konke ngadoba ngigibele amahhashi ngibese emadlelweni ngenze konke engikwaziyo ukukwenza futhi ngizosho lokhu ukuthi kukhona konke kuhlanganiswe ndawonye ngeke kwenze nelilodwa ithashaze elincane othandweni lwenkosi uJesu Kristu ngingenzenjani na benginga oyebo labantwanyana lapha ngike ngaba nabangane abancane bamantombazane ngakama izinwele zami ngokuzibhekisa phansi ngiziqonde ngase ngibuyisela i-windscreen emotweni yami ngase ngiphuma nengingumelene naye usuku lokubonana ngacabanga kodwa akuzange nje kwenelise ukhona oshoda ngakho ngaso sonke isikhathi yibo intombazane namehlo abukekayo ansundu futhi bekunga uyazi ukuthi uzizwa unjani njengabafo abasha ngacabanga ukuthi kwakuyikho nje uma nje ngingake ngibe nosuku lokubonana nale ntombi esencane kungavele nje bekungaba bekungavele nje kuthathe sonke isifiso sami lokho lokho bekungavele azulule bengingaba nosuku lokubonana nayo futhi ngiphume nayo imizuzu eyishumi nanhlanu futhi ngifuna omunye nje akwenelisi oh akukho lutho kodwa lelo hora libusisiweyo alibusiswe igama lakhe ezantse eshede elidadlana lamalahle kwingemuva lendlu ngigugqesakeni elidala lotshani emubheni omncane lapho engaguqa khona phansi lapho emhlabathini obanzi futhi ngathi Nkosi Jesu kukhona ongangenzela khona na ungaleyo nkathi lapho kuthula ukudlula ukuqonda konke eminyakeni engamashumi amabili nane eyedlula kubambelele okwehange lapha kule nhliziyo yami futhi kubiza konke okukhona emhlabeni wonke akaze ngibone lotho oluqhathaniseka nakho ezingozini eziningi izinkathazo nezihibe sengivele ngedlulile ngumusa oze wangifikisa lapha ngokuphepha ngumusa ozongiqhuba ngethemba yena emahoreni okugula nengozi ngethemba yena ngenkathi amabhane weshaya indingilizi esiphephweni futhi wawungazi ukuthi ini ngathi Nkosi Jesu suqedile ngami na uma kungenjalo undisa le bhanoyi futhi ngiyibona ibuya iba kahle esimweni sayo esikahle ngiye ngabe emakliniki lapho odokotela bedlula bonke ezizweni futhi babe ngibuka emehlweni bese bethi sekusele eminye imizuzu embalwa ukuba aphile seyashona futhi lapho odokotela abedlula bonke engingatholelwa bona futhi ngathi Nkosi Jesu usuqedile ngami na futhi khona manjalo ngase ngibuyele esimweni sami esijwayelekile impela oh umusa omangalisayo lowo msindo omnandi kangaka ngifisa kanjani ukuthi sengathi ngabe nganginezilimi ukuchaza ukuthi uyini kukhulu kakhulu emqondweni womuntu thatha izwi lami ungathathi isibambiso mngane ungathathi isibambiso ungaveli nje uhambe bese uthi awu manje ngenza lokhu ngiyantshela ukuthini ngingumuntu olungile impela ungathembeli kulokho ungakwenzi hlala lapho nje kuze kube khona into elula isandla isuse sonke isono bese ibeka ukwanga lapho okuvuthayo nje futhi uma kufika izivivinyo awudingi ukumangala ukuthi ngizokwenza yini lokho kuyinto nje ebambelela lapho futhi njengendoda ephakathi nendawo budala manje ngifanele ngehle ngicabange lokho ukuthi ngolunye lwalezi zinsuku ngizodinga ngihambe uma uJesu elibala ngifanele ngihambe Angazi ukuthi kuyoba njani uma sengehlela ekugcineni komgwaqo angazi angathembele khona ekushumayeleni kwami qhabo mnumzane qhabo angathembele khona ezintweni engizenzile oh uNkulunkulu qhabo oh lokho akube kude nami ngenze izinto selokhu ngaba ngomshumayeli angangalaka futhi ngenza lokhu nalokho angifuni ukwethembela ndawo lokho qhabo mnumzane Angifuni ukuthi inkosi ngikuzuzele imiphefumulo engaphezulu kwesigidi lokho akuhlangene nakho akukho lutho into kuphela engiyethembayo ngomusa wakhe isithembiso sakhe izwi lakhe Nkosi uthe noma ngihambe esigodini sethu lokufa ngikwesabo kubi wathi angikushiya angikukuyeka uma ngintendezela lo mqamelo nomjuluko wokufa obandayo uconsa eshiyeni lami yoba lapho njengoba nje impela ngimi lapha uyoba lapho Lapho ngishumayela intshumelo yami yokugcina ngivale iBhayibheli bese ngisuka ngihambe okugcina umsebenzi usuphelile uyoba lapho yebo mnumzane futhi njengoba impela nje engikholwa ukuthi uzofika uma efika futhi ngiyoba lapho nami yebo mnumzane hayi ngoba ngifanele ukubonga yingoba unakho yena ngami futhi ngikwemukela phezu kwezisekelo zezwi lakhe lapha kade futhi ngiyazi ngalokho kukhona okwenzeka Ukona into yenzeka akusikho ukuthi ngumsindo ongakanani engingawubanga ukuthi ngisho kahle kangakanani uba ngingumshumayeli omkhulu kunabo bonke ezweni uba ngangivusa kafileyo noma ngabe yini lokho akuhlangene nakho ingoba kukhona into eyenzekayo ukona into yenzeke phakathi lapha ithathe wonke umono omdala nokubaba nobubi nakho konke enhlizweni yami namanje ngiyamthanda nje imini nobusuku kukhona into eyenzeka ufuna ukumbona ngolunye usuku ufuna nina nani uthi bandla elincane nizabalazela manje umbuso kaNkulunkulu ningalokothi ninqakaze kulo busuku uma nikwenza phendukani ngokushesha gqumani nibuyele emuva ngo niyabo uma ugcoba uzwane lwakho ungawi uma uwa sukuma hey sukuma impela Uma wenze iphutha manje ngalemvuselelo ezayo uvele nje wabuyela emuva wase uyabanda kunganaki phaphama shona iBhayibheli lakho phuma uye engadini yamaapula ndawo phuma ube wedwa zwi bese uthi uNkulunkulu manje ngilapha ngiyazisola ngalento uzothola isibhathu ngakho khumbula lokho nje yebo impela uzovuna ukutshalayo yebo mnumzali kodwa noma ngabe yini oyenzayo thatha isibhathu sakho lapha sokuma umempofu futhi uqonde twi futhi uthi Baba ngilapha ngibhaqabule njengoba nje ubona kufanele Nkosi ngilapha kunjalo bese ubuyela emuva ngo uno haleluya enhlizweni yakho uNkulunkulu tedela isibhaqo kuwe vele uthi nje yebo Nkosi kungifanele konke nokuncinyane kwakho qhubekani nje nihambe uNkulunkulu uzoniphumelelisa kulungile kuzobe sekwedlule ngolunye lwalezi zinsuku ngicabanga lelo culo elimnandi elidala umfowethu Neville nabanye ababevamise ukucula masinya ngizophela ezinkathazweni ezivivinyo yebo kunjalo kangaki komthandayo na asibone izandla zenu ulungile sinike indlela umuso omangalisayo wonke umuntu akathule nje umzuzu kancane manje
Thank you.
Ngangivamise ukuzwa uDoc Davis umdala abaningi babo futhi ngizwe abaningi babangcwele abadala ngenkathi behla emva ngokuba sebedlule phezulu nenkonzo yayivuthwa ngibezwele bekhuluma ngokuthi bezwa kanjani. Ngiqala nje ukukuqonda lokho manje, amen. Nje ngiqala ukukuqonda. Oh, kanjani into eyisimangaliso esingaka pho? Bengingabamba ini namhlanje na? Bengingayaphi na? Uyaphi na? Amen. Bengingenzani na? Kuphi na? Bekungenzekani kimi namhlanje kuba bekungenganxa kaKristu na? Bekudilaphi amathemba ami njengehange na? Bengingaba uhla uma ngibona obulungi selela ukwenzeka nokwazi ukuthi bakungokwakho konke kuze kube phakade. Oh hey, bengingenzani na? Kodwa oh, ngijabula kakhulu, ngijabula kakhulu ukukusa kwemini nje, sisephusheni nje silungiselela ukuphaphama. Oh, ephusheni lesabisayo njengoba kwakunjalo ukuphuma kulo singena esikhathini sentwasahlobo, ubuso obunguna phakade, impilo enguna phakade, ukujabula okunguna phakade, ukuthula okunguna phakade. Akumangalisi na, unguye ngempela kakhulu. Angazi ukuthi bangaki lapha ogulayo manje futhi efuna ukukhulekelwa na. Ake sibone izandla zenu, kulungile. Ngifuna ukuntshela ukuthi kwenzekeni ngaleli viki eledlule. Sibe nezinye zezinto ezimangalisa ukwedlula zonke ukuba zenzeke emhlanganweni kusobala emsamo. Futhi ngingene emfanekisweni wento ethize ukuthi nje kubonakala kukukhulu ukwedlula lokho okwakuyikho. Ngase ngize emsamo noNkulunkulu unikeze isiphiwo sesiphiwo sokuprofeta esinga. Lokho akudingi nambuzo. Ngingakufakazisa kini khona lapha, niyabo. Lokho akudingi nambuzo. Kodwa ngiyabona nje akwenzi ukuba umsebenzi wenziwe ngendlela ofanele ngayo. Ngoba isiphiwo nje. Enye into, kungokomuntu ngamunye. Niyabo, kuqondene nomuntu ngamunye. Ngesiphiwo. Kodwa ngenze enye into ngolunye usuku, ngazama ukuthola abantu Auckland kunye lapho nje endlini enkulu yezemidlalo lapho ngathi ubukhona bakhe nje, futhi ngahlala nalelozi nje, futhi ngathola abantu niyazi ukuthini, kwaba khona okuningi kakhulu kuphelisa kunalokho engikholwa ukuthi ngake ngakubona kunoma yimuphi umhlangano owodwa kwenzeka ngaphandle kwemihlangano emikhulu njengase-Afrika nangapho kanjalo. Kodwa okosayizi wakho, abantu beqonda nje ubukhona bukaNkulunkulu emhlanganweni, behlezi lapho nje futhi bengena ebukhoneni bukaNkulunkulu, nabantu babe sukuma baphiliswe amehlo ayizingxemu aqondiswa. Futhi oku ngiyakholwa ukuthi kuza esikhathini lapho uPawulu wathi nokuba kukhona ukuprofetha kuza kuphela, nokuba kukhona izilimi ziyokhawuka. Ngikholwa ukuthi kuza esikhathini okuyoze ukuthi abangcwele babuthane khona kanje, futhi nje umoya othando uyovele nje usibekele izethameli, futhi nje wonke umuntu phakathi lapho konke lokho okuyiphutha kuyokhishwa, kuyoba ngobukhona bukamoya ongcwele obukhulu. Ngiyakholwa sisazobeka izandla phezu kwabo futhi sibakhulekele manje kungokuxhumana mhlawumbe kumfundisi egcotshiwe nokubekwa izandla njengesibusiso nje kuNkulunkulu. Kodwa ngikholwa ukuthi kuze isikhathi lapho ibandla likaNkulunkulu lizobizwa kanjalo ukuba liphume kanjalo, lapho abangcwele beyohlala ndawonye nomoya ongcwele uyovele nje ungene nje ufunisise njengoba kwakunjalo nje ngosuku lwePentecoste. Niyabo, futhi nje uphilise abantu futhi uvuse abantu nezinto ezinkulu neqala ukukubona kwenzeka. Ngoba ngiyanitshela ukuthi kungani amadoda iphume neziphiwo, iqiniso lelo anginaku ngabaza ukusho. Angisuye umgceki kanoma ubani abakukholwayo lokho kokubona, niyabo. Kodwa ngiwabonile amadoda anezinkonzo zesiphiwo kodwa aphumile futhi cishe enza ngingathini na manje ngezinhlonipho nangothando, futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi kuvela enhlizweni yami, niyabo, ukuthi enzeka
kakhulu njengo ngodaba lokuqoqa izimali ngayo niyabo nje aqoqe abantu futhi afuna ukukhakabisa into ethi izenkulu futhi mhlawumbe akhipha imali futhi awu lokho kungaba kuhle kodwa kubonakala kimi sengathi athi awu ukuphela kuyeza badingani abantu ngemali yabo na awu wena udingani ngayo qobo lwakho na niyabo ngakho into kukho ingukuthi ngokuyisa nje ivangeli kubantu niyabo ngokushumayela ngikholwa ukuthi uma nje si neziphiwo niyabo izibonakaliso futhi manje umuntu angeza lapha kulokhu kusa futhi ame lapha kuleli pulpiti futhi asebenze izimangaliso ezinkulu nezibonakaliso lokho bekungeke kuze kuchaze ngisho nokuthi umuntu wayesindisiwe amademoni asebenza izibonakaliso nezimanga impela ayakwenza impela ayakwenza nebhayibheli lathi ayokwenza okuningi kunalokho ngosuku lokugcina awu Jesu wathi abaningi bayakuza kimi bathi hosa ngikhiphanga yini amademoni ngegama lakho na futhi angenzanga yini lokho futhi angenzanga yini lokho nazo zonke lezi zinto na wathi angikwazanga sukani kimi nina benzi bokubi niyabo ngikhona ukuthi isikhathi siyeza isibonakaliso seziphiwo saphiwa yilowo nalowo ukuba asizakale ngazo lelo yiqiniso ngikhona ukuthi iziphiwo ziyamangalisa futhi siyazidinga futhi siyazihlonipha kodwa ngikhona ukuthi isikhathi siyeza lapho okuzoba khona yizinga eliphakeme kunalelo ngani emva ukuba sekuphele zonke lezi zinto lokho okuluthando kuyohlala phakade niyabo uthando lukaNkulunkulu sizobe nje simi sishumayela kanje noma sikhuluma futhi nje uthando liyovele nje luzinze phezu kwendlu niyabo lolu usuku lokushumayela lolu usuku lapho sifanele singene futhi sithole izoni bese sizidonsela ngaphandle niyabona ukuthi ngichaza ukuthini kungokwalokho ke kushunayelwa kwezwi kuya ezonini nokuzikhiphela ngaphandle manje sifanele sibhekisise phakathi lawo futhi izibonakaliso nezimanga zenziwa ngokubekwa izandla kanjalo njalo ngoba ngokushumayela kodwa ngikhola ukuthi isikhathi siyeza manje lapho nje selizo ibanda selizosusa liyoqinisa okwehange yabo uNkulunkulu ngeke abe nomzimba oyisidalwa angeke abe neminwe eyisithupha esandleni esisodwa kuyoba khona nje iminwe emihlanu esandleni esisodwa umzimba kaKristu ngeke ube yisidalwa Uma umuntu wokugcina esengene emzimbeni kaKristu konake sekuphelile angazi ukuthi nguyena muphi lona kungahle ukuba bekungowokugcina kulokhu kusa ungahle ukuba ubungowokugcina mhlawumbe ngale eAfrika namhlanje okugcina uyongeniswa kodwa uma sekuphele okugcina ngisho ukuthi ungaqhubeka ushumayela ivangeli kodwa ngeke kube khona ukusabela yabo akukho kusabela ukhuluma noBilly Graham nabanye lapho abangena khona endaweni lapho khona isikhulungwane ezingamashumi amathathu noma isikhulungwane ezingamashumi amabili noma ezingamashumi amathathu zaphendulwa khona ababanga besathola abantu abangamashumi amabili noma amashumi amathathu phakathi nonyanga kucabangeni nje cabanga ngalokho nje yabo manje lokho kungenza ngibe uka Calvin impela niyabo okwenziwe nguNkulunkulu kwenziwe nguNkulunkulu manje uJesu akezanga neze emhlabeni kuba nje azothi ngizoba nabashumayeli aba ezantsi bafike bashumayele okunye ngibatshele ngalokho engikwenzile futhi mhlawumbe ukhona ozongidabukela bese yasindisa uNkulunkulu akaliphathi iofisi lakhe kanjalo lapho uNkulunkulu eqaleni wayazi impela ukuthi ubani owayezosindisa uJesu ufikela ukusindisa labo uNkulunkulu ayazi ukuthi bayosindiswa wayengathandi ukuthi balahleke kodwa ukuba abe uNkulunkulu wayazi ukuthi ubani oyolahlwa nokuthi ubani oyosindiswa ngakho ke wayekwazi ukumisela ngaphambili hayi ukumisela ngaphambili ngokwazi ngaphambili wakwazi ukubeka ngokushelekile ukwenza yonke into isebenzele enkazelweni yakhe ngoba lokho yi udevela wasuye osezindaweni zonke kanjalo futhi akasuye umnini mandla onke kanjalo akasazi isiphetho kusukela ekuqaleni uNkulunkulu yethu akwaziyo yile yonto yodwa uNkulunkulu uphezulu lapha nje uyazi uthevela akazi ukuthi kuzokwenzekani akazi ukuthi kuzokwenzekani into kuphela ayaziyo uyidemoni nje futhi nje wenza lokho angakwenza nayo yonke into angangena kuyo uyayenza kodwa uNkulunkulu wazi ukuphela amen ngakho uNkulunkulu azi ukuphela angenza yonke into isebenze kahle enkazimulweni yakhe amen oh ngiyamthanda hey oh hey niyabo uNkulunkulu Lapho kubulane uma umuntu wokugcina ababe neyabo lafa kwanini igama lakho encwadini yokuphila yewundlu izolo ngonyaka odlule ngonyaka ongaphambi kodlule nagqaba umnumzane ngenkathi kudalwa izwe igama lakho lafa kwencwadini yokuphila yewundlu okwashiwo iBhayibheli.
The Bible said in Revelation,
and the man deceived all the world with his wonke lowo owakhile ebusweni bomhlaba abamagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu selokuwasekela umhlaba. Igama lakho lalotshwa ngaleso sikhathi manje into kuphela wena uthi kuyini ukushumayela ivangeli pho awu iBhayibheli likuchaza ngokucacile yabo wathi umbuso wezulu ufana nomuntu owathatha inetha waseya elwandle noma echibikazini wase ephosa inetha olwandle useyadonsa lokho ngokushumayela ivangeli yabo lanto ulwandle lonke iUnited States iyichibikazi nabefundisi manje ngehlela lapha ngime eJeffersonville kuleli khona lechibikazi ngithi mfowethu Nevin kade udoba ngenetha na yebo kukhona okutholakalayo na akukuningi kakhulu awu asi ngizodoba nawe ngenetha okwesikhashana futhi ngizophosa inetha lami bese ephose lakhe futhi nakho sidonsa sishumayela sidotela phakathi isigejane sabantu siyakhuphuka sithi yebo ngifuna ukwemukela inkosi uJesu kulungile. Laza yikuphi okuyinhlanzi yikuphi angazi niyabo awu manje uzokwenzani manje na awu ngiyale eCalifornia inkosi ngithumele le eCalifornia ngizodoba ngenetha khona lapho isikhashana ngizoya lapho bese ngiphosa inetha lami kanje bese ngiphushela phakathi kuphuma amakhulu ayishumi nanhlanu ngasikhathisinye abe babesindiswe bonke na angazi nampo ngikhuphula inetha lelo yinetha levangeli. Abanye babo iBhayibheli lathi nazo zonke izinhlobo zezinto okwakusemanzini zonke zaziphefumula emanzini afanayo zaziphila emanzini afanayo kunjalo na niyabo kwakukhona izimfuthu amatherapin izimfuthu yasodakeni izinyoka amaxoxo oxabu imithuthambi nezinhlanzi zangempela. Manje labo ababe izinhlanzi ngenkathi inetha levangeli liya kubo bakuyizinhlanzi ngenkathi zisogwini labo ababe izifuthu amatherapini enethini levangeli zazizifuthu amatherapini ogwini ngeke kusaba isikhathi esije kuzoze kuthi zizothatha zibuyele emuva ngqo ziye odakeni futhi njengengulube ekuzibhixeni kwayo nenja ebuhlanzweni bayo nazi yazihamba niyabo kodwa ekuqaleni zayizizifuthu amatherapini kusukela ekuqaleni akusiwo umsebenzi wami ukuthi bayizifuthu amatherapini angazi ngidoba ngenetha nje niyabo ngidonsa inetha nje kodwa ngenkathi inhlanzi ugcine isiphumile emanzini mfowethu yilokho-ke oh inkosi uqaba iyafika futhi yothi umsebenzi sewenziwe isiteshi siyoshintshwa emva kwesikhashana kunjalo kunjalo yebo mnumzane uzothi umsebenzi sewenziwe futhi usuqediwe sekuphelile uma okugcina esephuma futhi kwakukade kukhona isigejane sidala sengulube ihamba izibhixa nakho konke uNkulunkulu udonsela lezo zinhlanzi ngaphandle lapho ngokukhulu ukushesha angakwenza washumayela macala onke nje amanetha eshubeka eya ngapha nangapha sizongolozelana ngisho thina sodwa ngamanetha sidonsa nje kakhulu ngawo onke amandla esinawo sidoba ngamanetha selithi alizilungiselele nje uyokhumisa ichile elidala ngolunye lwezinsuku futhi liyobe seliphelile kodwa inhlanzi iyoya kwamahle acebile amanzi ngaphandle ngaphambili ngaleya lapho abayoba nokuphila okuphakade inguna phakade amen. Oh uma sekufika lowo ukugcina hey kanjani kuyinhlanhla engaka pho ukuba uNkulunkulu athi ungathanda ukuba inhlanzi na amen ungathanda ukuba inhlanzi etafuleni lami na ungathanda ukuza ube inyama etafuleni lami na oh hey impela impela Nkosi niyabo kodwa imvelo yabo inhlanzi niyabo uba ungumKristu imvelo yakho ingumKristu awudingi ukuba uthi manje ungeke ubheme ungeke uphuze ungeke ukwenze awudingi ukuba usho lokho abakwenzi nje empeleni Niyabo imvelo yabo eshukile moya kaKristu ukumuntu noKristu akazenze lezo zinto niyabo wena uthi ufanele uthande inkosi ufanele uye enkonzweni awudingi ukuba utshele abantu lokho bayahamba empeleni bayohamba badabule emvuleni bayohamba bahamba badabule ekufeni ukuba baye enkonzweni impela bayayithanda bafanele nje bafinyelele lapho yilokho kuphela okukhona kukho ukuphila kwabo uma bengayi bazizwa sengathi bayabhubha impela yebo mnumzane ufanele ufinyelele lapho futhi noma yini nje into evutha enhlizweni yakho hayi ukuya lapho ukuba uyophikiswana manje hayi ukuya lapho ukuba uyoqophiswana kodwa ukuya lapho ukuyokhonza hey futhi uya ekhaya uhlumelelekile akusiyo impilo emangalisayo leyo na bangaki oke waba nazo isehlo salokho na asibone isandla sakho oh kunjalo kethi asicule lelo ukuthula ukuthula
You do something now. Everybody sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. Want to meet you in heaven.
Amen.
Ngifuna nenze into ethize manje noma ngabe ubani ohlezi eduze kwakho baxhawule uthi uNkulunkulu akubusise mfowethu dadewethu ngifuna ukuhlangana nawe ezulwini. Manje sisacula ivesi elilandelayo angazi noma bagulayo bangenza umugqa yini khona lapha phezulu manje senzele umkhuleko khona impela ngakuleli cala futhi ngifuna abefundisi uma bezoza manje ukuba basisize ngokukhulekela abagulayo benze umugqa ngakwesokudla bazungeze beze ngapha kunjalo ngapha akwesokudla ngqo labo abazokhulekelwa
to his majesty. Glory to
Sifakele indlela yelithi inyanga enkulu uzosifakela dadewethu Gethi uma uthanda.
Now I want to ask you something.
Manje kukhona engifuna ukunibuza khona ngizozithola lezo yebo mntu. Ngabe uza unokuthizo okulindele noma unamathemba njalo ukuthi uzophiliswa kulokhu kusa na? Ngabe yilokho kusenhlizweni yakho phansi ekujuleni ngempela na? Uma uza kanjalo mngani wami, ngizokuqinisekisa nje ukuthi ukuphiliswa kwakho kuqiniseke ngempela nje njengensindiso yakho ngokuqiniseke impela nje. Manje ukuphiliswa kwakho akuhlezi njalo njalo njengensindiso yakho. Ukuphiliswa kwakho kuzokwehluleka kuwe. Kungaba uma uphiliswa uzogula futhi. Ungaphiliswa namhlanje unenyumoniya ube ngowejwayelekile ngokuphelele futhi uphile kumenyezelwe ukuthi uyaphila ngodokotela futhi neviki elilandelayo ubulawe inyumoniya kunjalo abamsulwa ngokuphelele kwi-TB kuleli viki nasezinyangeni ezimbili kusukela manje ufe unesifo sofuba bangaphasisa ukuhlolwa kungekho nelilodwa igciwane emzimbeni wakho abangalithola bese uyafa kwamanye futhi amaviki amabili unesifo sofuba kunjalo niyabo futhi ufanele ufe empeleni kodwa imisebenzi yomusa uDavide wamemeza ungakhohlwa imisebenzi yonke yayo yomusa ibonge inkosi omphefumulo wami konke okuphakathi kwami akubonge igama layo elincwele ibonge inkosi omphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yayo yomusa imisebenzi yomusa yini engumsebenzi womusa ohambeni na othethelela bonke ububi bami ububi buyinto ophuma uyenze futhi uyazi ubungafanele uyenze uyakuthethelela Ntele uyakuthethelela thethelela bonke ububi bami ophilisa zonke izifo zami manje ngifuna ukunixazululela lokhu kuze kube phakade manje ke omunye uthi mfowethu Branham uyakholelwa ekuphiliseni ngokaNkuluNkulu na manje mangisho lokhu ngokunengqondo nangokusile ufuna omunye umuntu omunye udokotela enye science down dawo ngiyabamema kule mvuselelo ukuba beze kuleli pulpiti futhi bangikhombise indawo eyodwa lapho khona noma ubani ake aphiliswa khona ngaphandle kokuphiliswa ngokukaNkuluNkulu ngifuna uye kudokotela wakho noma kunoma yimuphi omunye umuntu ofisa ukuya kuye futhi ungikhombise noma yimuphi umuntu owake waphiliswa ngaphandle kokuphilisa ngokukaNkuluNkulu ngifuna ningilethele umuthi oyophilisa ngifuna ningilethele udokotela othi ungumphilisi uyoba isithende kulungile isithende isithende sikadokotela kodwa uNkulunkulu nguye yedwa ongaphilisa noma owake waphilisa noma oyoke aphilisa
If we had some medicine that would heal, we could
Ngoba bese nawo umuthi obungaphilisa. Besingakha umuntu lapha kulomsamo ngomuthi. Kunjalo besingakha umuntu simdale khona lapha emsamo. Ucabange nje, konke kuphilisa kungukuphilisa ngokaNkuluNkulu. uNkulunkulu unezindlela zokukwenza. Manje wena uthi awumfowethu Branham, ngaba nokuhlizwa ithuba noma iappendicitis. Ukuba udokotela wayengalisikanga walikapuluta ngangiyofa lokho kwenzeka lokho mhlawumbe iqiniso kodwa lewazini ukuthi udokotela akazange akuphilise na udokotela wasusa ukuvimbile wavele nje wanquma iappendix yileyo nto ebibuhlungu kuwe kodwa akazange ayiphilise Wephuka ingalo yakho uthi awu ngephuka ngiyabheja uma wephuka ingalo yakho ubuyoya kudokotela impela bengingaya kodwa akakwazanga ukuyiphilisa uma ke ngingena ngithi doc philisa ingalo yami ngokusheshsha impela ngifanele ngisebenze imoto yami kule ntambama niyabo ngane ubezokwazi ukuthi wena udinga ukuphiliswa ngokwengqondo ubezodinga ngayiqondisa ingalo yakho kodwa ubani owenza ukuphilisa na Wena uthi mfowethu Branham uthini ngephenisilini umjovo wezifo zonke uma bekunika yona benzela isifo amagciwane emzimbeni wakho njengokubhajwa
nanoma yini onayo inyumoniya ngabe ipenicillin ipenicillin ayikuphilisi na khabo mnumzane
penicillin is an
ipenicillin ipenicillin isibulala magciwane futhi isibuyela magciwane singumbulali isibuyela magciwane siyabulala yonke eminye imithi iyabulala umuthi awakhi uyabulala umuthi ongumbulali hayi umphilisi ngikhombisa umuthi ophilisayo ngikhombisa umuthi ongesuye umbulali futhi awunawo umuthi umuthi uyabulala ubuyela magciwane njengokungathi nje uma ubona amagundane endlini yakho bese ubeka phandle uphoyizeni womagundane namagundane belidla izimbobo endlini yakho awu manje uphoyizeni womagundane ubuyela amagundane kodwa awuyipheshi indlu yakho yabo ipenicillin ibulala igciwane kodwa uNkulunkulu nguye ofanele aphilise indawo lapho igciwane lidle khona niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na Empeleni izwi kaNkulunkulu sizongena kulokho izwi kaNkulunkulu ngeke lazi phambanisa liqiniso ngoqobo lingifuna umuntu nje ukuba uze ubeke umuno wakho ezweni noma ngasiphi isikhathi ngesikhathi sengivuselele ukuba ungikhombise ukuphikisana ezweni kaNkulunkulu lapho liziphambanisa khona lona ngeke kwaqondiswa izwi kaNkulunkulu akukho lapho impela akukho lapho akukho izimpikiswano ezweni hlobo ngokoqobo uthola udaba ngakubhayela incwadi eyodwa bese ngikutshela into ethize ngikubhayele enye incwadi nenye incwadi into yokuqala uyazi Lezi zombili bezikhuluma ngodaba olubili olwehlukile. Niyabo impela. Kodwa uNkulunkulu nguye yedwa owake waphilisa, oyokaphilisa noma obengake aze aphilise. Wephuka ingalo yakho manje bengingathi awu. Nginethumba uthini ngalokho na? Lungile? Manje uma leyo ndawo encane lapho lelo thumba liwukeke khona, uma uNkulunkulu ngokukhipha ubumi nokuphila kuyophuma. Lelo thumba kuyofa uma udokotela enquma khona uNkulunkulu ufanele aphilise indawo lapho udokotela alisike khona uma ungaphili wopha uze ufe kunjalo na uma ke ekhipha iappendix kuwe noNkulunkulu angakuphilisi kwenzekani ke kukho na uyofela khona lapho Uvimba omunye wemithambo emikhulu kulomgwaqo phandle lapha uphuma lapha bese uvimba omunye wemithambo emikhulu bese uyathola kulomgwaqo phandle lapha leli pipe bese ubhekisisa ukuthi kwenzekani uyaphuma lapha bese uvimba enkulu bese unquma ivalve yamanzi enkulu phansi lapha enye yevalve yamanzi bhekisisa ukuthi iya kwenzani iyoliqhumisa phansi lapha emgodweni ophampayo akukho ndawo lutho omkhulu ezweni njengomzimba womuntu kodwa ungawunquma kabili umthambo osayigazi emzimbeni bese uwubopha ngeclamp lapha noNkulunkulu uzokwenza indlela ukwedlulisa lelo gazi bese elithatha alifake kulowo mthambo osayigazi emzimbeni futhi uma lingazange ngesikhathi somzuzu wodwa uma lelo elingemuva libuyele emuva lase lishaya enhlizweni yakho wena ubungafa kanjalo uqala nje ukuzikhwepha ubani ongumphilisi na oh hey uNkulunkulu ungumphilisi niyabo ungeke waba nomgodi obukhenika obusebenza kanjalo ufanele kube okungaphezulu kwemvelo ngake ngadubuleka kabili emthanjeni osayigazi emzimbeni emlenzeni yami yomibili niyabo futhi uNkulunkulu lapho mina umfanyana omdadlana oyisoni ngifela kuleyo nsimu uNkulunkulu wayazi ukuthi wayefuna mina ukuba ngishumayele ivangeli wedlulisa igazi angazi ngisho ngalo ngaphandle uma kukhona ongitshelayo noma kwenzeka ukuba ngibheke phansi futhi sengibuka isibazi niyabo uNkulunkulu emithanjeni eyisa igazi emzimbeni wagashula elikhulu ibhande kulokhu iphampu phandle lapha kulomgodi wokuphampa bhekisisa lapha kuhulumeni ukuthi kwenzekani uyovimbanisa lapho uyikhumise impela yokwenza lawo manzi aphoqa ayephansi kanjalo ayofuqa abuyele emuva ngqo kodwa uNkulunkulu wenza ukwedlulisa bese lihamba lijikeleza yinenza lokho na buhlakani buni obenza lokho na Kombizo mkuthu amanzi oyowenza. Haleluya. Ubuhlakani kukaNkulunkulu umdali omkhulu okwenzayo. Yebo impela. Yini eyenza isihlahla sehluke kwesinye na? Yini eyenza umbala wenyoni kwenye wehluke na? Yini eyenza inkulumo yayo yehluke na? Yini eyenza sibe yilokhu esiyikho na? Ngubuhlakani nguNkulunkulu. Ungesayi manje wenza lesi sithembiso sakhe. Akusuye umfowethu Branham. Isithembiso sakhe ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Uma kukhona ogulayo, izana amalunga amadala ebandla nibagcobe ngamafutha nibakhulekele. Umkhuleko wokukholwa uyomsindisa ogulayo. Lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Bese kuthi ke uma lelo hlelo selwenziwe lwemukele ngokufanayo nje njengoba ubungaphenduka ubabathizwe lapha, suka uhambe ngo uthi umsebenzi osuqediwe sekuphelile. Niyabo, kodwa sibheke isimangaliso esikhulu esigamileyo ukuba senzeke. Siyenzeka uma kukhona ukukholwa okwenele lapho ukuwenza kwenzeke, kodwa uma kungekho ukukholwa okwenele ukukwenza kwenzeke, kuyokwenzeka noma kanjani emva kwesikhashana. Bukani ukuthi uJesu wathini ekuphendukeni esinye isimo lapho ngenkathi esho ngentaba, wathi emva kwesikhashana kuzofezeka. Uma ucela lentaba ukuba isuke futhi ukholwe enhlizweni yakho iyokwenza, wathi emva kwesikhashana kuzofezeka. Niyabo, iyokwenzeka. Manje niyagula, abaningi benu bayafa, ngisesimweni esibi. Ngibabona bebambe indoda lapha manje, indoda egula kakhulu. Umdlavuza into embi kabi, kodwa uNkulunkulu angawuphilisa umdlavuza. Ngingani khombisa phakathi lapha? Bangaki phakathi lapha oke wa ngabe ukhona umuntu lapha manje oke waphiliswa enomdlavuza na? Phakamisani izandla zenu. Bukani lapha kusebandleni lonke. Niyabo impela, ndawo zonke sibe nawo balethwa ngoba uNkulunkulu ungumphilisi. Manje nonke khoya lapho ekubongeni, ngifunani khothamisa amakhanda enu, ngifuna nikhuleke. Mfowethu Neville woza lapha. Futhi manje njengoba ninabantu, ngifuna amalunga amadala kuba eze lapha ukuze sikwazi ukukhulekela abantu. Futhi uma udlula ngapha, yenza lokhu manje. Uma udlula ngapha, kholo inhliziyo yakho yonke. Futhi nje thatha eyami, hayi izwi lami kodwa izwi likaNkulunkulu. Ngakho kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke, lokho kuxazulula konke. Ilokho-ke sekuphelile, uNkulunkulu washo njalo, izwi lakhe lasho njalo, ngeke lehluleka. Angikhathali ukuthi ngizizwa nginjani, ngiqonda phambili ngqo noma kanjani, ngithi liqiniso, bhekisisa ukuthi kwenzekani. Kodwa niyabo, uma simela emuva bese sithi size ngasemgqeni ukukhulekelwa kanje nje, akwenzeki neze, ilokho kuphela.